Asikhothamise tinhloko tethu. Nkosi Jesu lethandzekako, sibuthene futhi egameni lakho ngekulangatelela lokukhulu kwekuthululwa kwemandla aNkulunkulu laphilisako kusiletha ekucondzeni kwesikhundla sethu nenzawo netibopho tethu njengebantu lababitiwe sahlukaniswa nelive satinikela kuNkulunkulu. Siphe Nkosi kusihlwa kuthi tibusiso taNkulunkulu titosihola futhi tisicondzise etinveni lesitendako noma lesitishoko kude kulethe kuhlonishwa neludumo egameni lakho. Amen. Ngiyajabula kubuya ebandleni kusihlwa nekuba nani bantu labathandzekako. Uthi ngiyathi kuthi kufuthumele kodwa ngisandza kushayela umkami ngicabanga ukuthi kungemashumi la imfica nendlo lapho emashumi la imfica nesihlanu noma emashumi la imfica nesithupha noma lokutsite uthi kutsite kufuthumala kakhudlwana kunaloku lokungiko lapho. Ngako sengiyasejwayela simo selitulu lesifuthumele manje. Ngako kodwa ngiyajabula kakhulu kuba lapha ethabanekeli kulesikhathi lesi seliphasika lesimangalisako. Futhi ngeke ngasho ukuthi ngitocholisa ngalowo lomuthe umlayeto lomuthe manje ekuseni. Kodwa ngibeunjalo bengingafuni kukhandla kubekethela kwenu bese ke ngida kuko futhi kusihlwa. Kodwa bengifuna kufinyelelisa lo mlayeto kini kuthi niyingxenye yalokuvuka kulabafile. Niyabona na uthi ningakhathateki ngawo hlobo, niyabona nje ujabuleleni. Akukho lutho nzawo lokunganehlukanisa nawo lutho niphephe phakadze embusweni waNkulunkulu. Uma uNkulunkulu sekashaye nesitembu luphawu lwakhe etikweni, ninjalo kute kube sekupheleni kwesiphetho. Uma uhulumende abeka luphawu etikwempahla loliwe ubeka sitembu emnyango, leyo moto ingeke yathikanyetwa ite ifike esiphethweni sayo. Uma uNkulunkulu abeka luphawu lwakhe etikwemuntu, nalolo phawu lungumoya loyingcwele. Uma abeka luphawu kumuntu kanjalo, sewuhambe waya esiphethweni sakhe saphakathi. Akayuze abuye aphindze ede, ate abuyele emuva nhlobo. Ngoba kumbulani basefesu besine elivesi lemashumi lamathathu uthi ningamsabukisi umoya loyingcwele waNkulunkulu lenibekwe ngaye luphawu ngatho tonke tikhathi. Niyabona ubekwe luphawu kute kube phakathi, ubekwe luphawu phakathi embusweni waNkulunkulu ngamoya loyingcwele. Manje cabangani ngaloko. Manje-ke nini, Devele uyonishange sibhakela, futhi uyosho yonke into kini, futhi animangalele, futhi atame kunenda nicabange ukuthi aninjalo, kodwa ningamlaleli. Manje niyathi nendlulile ekufeni, nangena ekuphileni. Niyathi intfo lenake natitsandza, anisatitsandzi. Niyathi kuthi nilikholwe lonke livi laNkulunkulu. Nimbonile uNkulunkulu asebenza emkhathini wethu ngqo, ngaphandle ifakazelo letingenasiphosiso kuthi ungilomkhulu nginguye. Ngiqaphelile ukuthi noma yini leke yashiwo egameni lakhe, akukho naleyodwa into leke yaprofethwa egameni lakhe, kepha yendeke nje ncamashi ngendlela leyenda ngayo. Ngisho nakusayensi, liphephandzaba, sithombe, emakhamera, babhali, yonke lenyinto idzingeke ukuthi ikuconze. Niyabona, kungakhathaleki noma ngabe bayafuna noma cha, uNkulunkulu ubenda bakwende noma kanjani. Niyabona, kukwenda kwatiwe. Manje njengoba kulicembu lelincane, khumbulani akusilo licembu lelikhulu lalitelako. Ningesabi mhlambi lomncane, kuyinzandwe yababe wenu lenhle. Niyabona na, nifuna kunishiya nelivi lelethusako ngaphambi nje kwekuthi sibe nekugcotshwa kwemfundisi. Naloku kwethusa kakhulu, kodwa kude nje nathi. Manje angisho ukuthi lokhu kungiso xhobo sibalo, kodwa ngithanda kunishiya naloku. Angathi kuthi noma ngubaphi bantu ekhathi lapha lowake wakubona kulunjaniswa kwetinkomo, lokhu kuthi angikholelwa kuko, kodwa ngike ngakubukela kwendiwa. futhi ngibabonile bathatha sidoda senkunzi lesenele nje kuthindwa ensimbini lencane njengeluthi lokuvungula loluncane bese basibeka eluqetini lwemabula bese baguqula leto dingilazi letisenda sibe sikhulu angathi kuthi kukangakhi size leso sidoda lapho ungeke ubone lutho ngeliso lemvelo noma nguyiphi ingilazi lejwayelekile Kodwa uma sesendiwa sibe sikhulu likhulu noma ngalokuphindwe nelikhulu nemashumi lasihlanu ungabona kulelo thonsi lelincane lelilodwa lesithotho mhlawumbe emashumi lasihlanu kuya ekhulwini takhimpilo letincane tinyakada futhi kulensikadi kuvela lamanengi emachanza esithotzeni manje uma kuhlanganiswa ndzawonye manje Loko ekucala lokubili lokuhlanganako futhi kuchumane yinye kuphela kuleso sigidi letophila nike nacabanga ngaloko na Gakhe impilo letifanako nelicandza lelifanako kokubili kuyafana nje kodwa yinye kuphela letophila futhi loko akuncunywa ukuthi nguyiphi lefinyelele lapho kucala ngoba ngalesinye sikhathi lelicandza emuva lengemuva nesakhe impilo singahle sihlale emkhathini nesithoza futhi titokhansa ngetulu kwalenye nalenye kubita buhlakaniphi kwathi ukuthi ngabe kutoba ngumfana noma intombatane lenenhloko lebovu inhloko lemnyama kumbe noma yini kukhetha kwaNkuluNkulu kungeke kube lolunye lutho ukhetha ngisho nasekutaleni kwemvelo ukhetha noma ngabe kutoba ngumfana noma intombatana kumbe noma ngabe kutoba yini futhi uma leso sakhe impilo sijikita singena kulelicandza lelincane nemisidlana idzilika kucala umgogodla weluswane wanoma ngukuphi lokungiko kamuva silwane luswane noma kumbe ngabe yini Nale letinye taleto takimpilo letisigitsi emacandza lasigitsi takimpilo letisigitsi futhi sinya kuphela lesiphilako yonke tiyafana kodwa uNkulunkulu ukhetha ngekukhetha kutsi ngusiphi lesitophila nato tonke letinye tiyabhupha leyodwa esigitsini Ngesikhathi Israyeli asuka eGibhithe bonke bebakholwa ngumlayeto munye wemprofeti Bathi bona tibonakaliso taNkuluNkulu ngaMose wonke wonke wabo wathi bona futhi ngamunye baphuma eGibhithe futhi bahamba batsabula elwandle lolubovu futhi wabhaphathiswa kuMose ngamunye wawabona emandla aNkuluNkulu amshaya ngesikhathi ahlabela asemoyeni nangesikhathi Miriam ashaya itamborini agijima ehla enyuka nelugu ngamunye wabo bonke busuku badla leseyisha imana yasezulwini levela etibhakabhakeni ngamunye walabo wanatha kulelo dvala lakamoya lelashaywa futhi kwakukhona abantu labatigitsi letimbili labasuka eGibhithe bangakhi labafinyelela even lesethembiso na babili munye esigidzini baphi bonke na Jesu wathi babhupha Bobabe benu badla imana ehlane kwesikhathi lesiminyaka lengemashumi lamathathu futhi ngiyasho kini ukuthi bonke bafile manje kukhona cishe emaKristu latigitsi letingemakhulu lasihlanu emhlabeni kusihlwa kubalwa iKatolika iProtestani nawo onke uma Jesu angahle afike kulolo hlwitho ngekwaloko lengisandza kukusho bekungaba khona emakhulu lasihlanu lalahlekako even kusihlwa angene eluhlwithweni futhi mhlawumbe anjalo malanga onke kubalwa onke emave lelingakaze abalwe ngako kungaba nganoma ngusiphi isikhathi niyabona oh maKristu asibophe mfiti khali taNkuluNkulu asende konke loko lesatiko ukuthi kanjani ukuthi simkhonde simthandze futhi silinze leso sikhathi lesikhulu manje akunoba khona tigitsi letinkulu netichuku letiphuma esitukulwaneni futhi timashe tingene ngeke tibe khona Manje kumbulani, lusuku ngalunye luketha sithukulwane. Lusuku ngalunye. Njengoba kwakunjalo emihleni ya Noah, kuyawuba njalo ekufikeni kwendodana yemuntu, lapho kwasinziswa khona imiphefumulo lesiphohlongo ngemandi. Kodwa lusuku ngalunye luketha sikhathi seminyaka lengemashumi lamane alomunye umuntu kulabanye. Niyabona na, futhi lusuku ngalunye labanengi kakhulu babekwa luphawu embusweni. Ngalelinye lilanga lusuku lokugcina liyofika. Asiqiniseke manje sisaphila engcondweni yethu nasebandleni nasemkhathini webantu lapho umoya loyingcwele uthi imbanza kanye wona lucobo kakhulu nathi. Asiqiniseke ukuthi yonke into ikahle futhi sihlale kahle emvi kwakhe. Ningemi, ningaphumuli imini nebusuku aze lawo mandla laphilisako sekanilethe nisuka kuto tonke tindlo telive ningene embusweni waNkulunkulu. Nani ngekweliciniso leniletwa ekhathi embusweni noNkulunkulu futhi naphiliswa ngumoya waNkulunkulu. Nijabule kakhulu kanjani pho? Netinyembeti tenjabulo sifanele ngabe siguce ngemadolo ethu imini nebusuku. Sibonga uNkulunkulu ngaloko lakwendile. Usihlwa sinenguquko lencane lapha enkonzweni. Sinemnakethu lokahle lapha, umnakethu Kebs. Utakithi avela ebandleni leManazarini. Futhi ngicabanga ukuthi kunjalo umnakethu Kebs. Uyafisa kusihlwa ukuthi agcotshwe ngithi ngekubekwa tandla. Asina maphepha kuwanika noma ngubani. Noko siyatiwa njenge besingaba nawo emaphepha. Kodwa sikholwa ukuthi weliciniso umfundisi logcotshiwe emaphepha akhe asezulwini, niyabona na. Futhi unemalungelo kushumayela leBhayibheli kuphela nje uma uNkulunkulu ambanzakanya impilo yakhe neBhayibheli. Sikholwa ukuthi loko dincwadi takhe letimchazako. Futhi manje umnakethu Kebs ugcotshwe ngalokusemthethweni ebandleni laseNazarini. Kodwa kusihlwa ufuna emalunga kanjalo njalo kuthi abeke tandla etikwakhe kuthi agcotshwe kuthi athwale lo mlayeto. Indlo lebuchawe kanje pho. Ngivile imibiko solo ngibe sethukson nemibiko lemihle kabi yemnakethu Kebs lapha eluswitweni lwakhe umnakethu Neville logcwele umusa lobambe likhandlela lekukhanya ngebuchawe nje njengoba lamadoda lawa lamabili angalibamba. Sitibekile tandla etikwe emnakethu Neville kodwa hayi etikwe emnakethu Kebs. Futhi ngifuna labo laba bafundisi umnakethu Jackson kanye nabo nalaba khona la nemnakethu Radel nemalunga elibandla lapha uma bangenyukela lapha imizuzu lembalwa nje manje. Futhi sibeke tandla etikwe emnakethu Kebs. Ne manje sithola ukuthi eBhayibhelini ukuthi leyo indlela lebe bakwenda ngayo babeka tandla etikwabo base bayabehlukanisa ke. Futhi nguleyo ndlela labenda ngayo Timotheo bathi ngale sipho lesi lesibe kuwe kusukela kugogo Lois beba kucaphelile kuthi kwakunesipho kulendvodza sasifike kuyo ngebaphathi sifunda ngekubeka tandla. Manje bazalwane belusuku lwakamuva bazalwane bemvula yelusuku lwakamuva bathola naloku nje loko kuhlangahlangene bebacabanga ukuthi bamupha sipho ngekwenta loko. Cha, lesipho sasesivele sikuye futhi babeka tandla tabo nje etikwakhe njengesivumo ukuthi bebakholwa ukuthi uNkulunkulu besavele asifakile sipho kuye futhi basivuma ngekubeka tandla. Ngala madoda lapha kuleli bandla lengikholwa ukuthi loko lanako emphefumulweni wako nemandla akhe laphilisako uma nini bomnakethu ningeta nje manje umnakethu Radel nani nonke nini labanye lolapha ebandleni nemalunga nemabandla latalwa nguleli lapha kutobeka tandla etikwe emnakethu Kebs kuze agcotshwe ngekuvuma kwethu embi kwalethe ethameli leti bese uthunyelwa ngaphandle kuthi ashumayele livangeli lenkosi Jesu noma ngikuphi lapho uNkulunkulu angambithela khona. Uba sewuvele ungulomunye wethu ngekutalwa, ungulomunye wethu ngoba ukholiwe lo mlayeto, ungulomunye wethu ngenxa yekuthi umele liciniso lelivi. Futhi sifuna umnakethu Kebs kuthi agcotshwe ngalokusemthethweni embikweni ngekubekwa tandla kuthi ungulomunye wethu. Ngulungile mina ke uRadele, mina ke uCaps, mina ke uNeville, mina ke uJuna Jackson. Noma ngumuphi wabafundisi lapha, angathi nje ukuthi bangakhi lokhona. Ngiyacabanga banetinkonzo tabo kusihlwa. Ngako yenyukela khona lapha ngembili mina ke uCaps.
Now where's brother Hunter and them from?
Manje uphi umna ke uHunter nalabanye labavela eNew York? Mina ke uAnton, ngiyacabanga babiyele emuva. Noma ngumuphi wena unine labanye lo lapha lo nathi ngani singathanda ngani ukuthi nenyukele lapha futhi nime nathi manje njengokuvuma ukuthi siyamkhola umnakethu Caps ukuthi unguye bangakhi benu lapha labamatiko umnakethu Caps phakamisa sanda sakho ulungile lehlisa sanda sakho bangakhi labakholwa ukuthi uyinceku yaNkulunkulu phakamisani tandla tenu siyamthanda njengemnakethu. Manje lena akusiyo kahle kahle indlela lengiyo yaloko lebe singakubita ngakugcotshwa. Kodwa ngifuna letethameli angikwathi ukuhlabela lengoma kodwa ngifuna ningiside ngiyidame. Kuthi ngalelinye lilanga umprofeti wehlela ealtari ethempelini futhi ngesikhathi aselapho ethempelini bekakade angumuntu lolungile kodwa bekakade nje acamele emkhonweni yaUziya inkosi futhi bekayindvodza lelungile kodwa noko ngalelinye lilanga ethempelini wabona indlela ethide ngesikhathi ehlelwa ngumbono lebekangakaze ayibone phambilini. Wabona tingelosi letinetimpiko tindiza tiya emva nasembili kule sakhiwo imemeda ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla wotha mina kethu ya niyabona na ingcwele 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 inkosi uNkulunkulu somandla ben futhi ngesikhathi ikwenda insika telithempeli tanyakada futhi wathi maye kimi ngoba ngingumuntu lothi nzebe takhe tingcolile ebukhoneni bankulunkulu wabona kuthi ngisho naloku angumprofeti beyakade aneliphutha wathi ngingumuntu lothi nzebe takhe tingcolile futhi ngihleti emkhathini webantu labathi inzebe tabo tingcolile futhi lenye yetingelosi yandiza yase ithatha lilahle lemlilo yase ithinza inzebe takhe yase ithi profeta ndotsana imuntu ungasicalela indlela kulelo dzathe uma uthanda bangakhi lo latiko leliculo na asithi livesi linye kulungile lapho lilahle lemlilo selithinze umprofeti limenda mhlophe cwa lapho liphimbo laNkulunkulu lithi ngubani loyo siyela na khona waphendula nangu mina vuma mine khuluma ngosi yami kuluma futhi ngitoshesha ukuphendula kuluma ngosi yami kuluma ngosi yami kuluma futhi ngaphendula ngosi thuma mine tikidzi manje tifela esonweni nasehlazweni lalela kukhala kwamo lokutsabukile nalokumunyu shesha mnake tu shesha ubephule ngekushesha phendvula ngosi nangumine kuluma ngosi yami kuluma ngosi yami kuluma futhi ndoshesha ukuphendula kuluma ngosi yami kuluma ngosi yami kuluma futhi ndophendula ngosi thuma mine emalunga akahambe athungelete manje futhi abeke tandla etuke mina ke uCaps sonke asikhothami sethihlokotela uNkulunkulu lothandzekako insika telithempeli sethitamatamile futhi futhi njengoba kubonakala umoya wekuphila lophilisako usebenta kumnakethu ngiyakhuleka nkulunkulu njengoba akuva loku kuvela ngetulu lokuthi ufanele ahambe sibeka tandla etikwakhe njengemalunga akhonkhosi futhi simnika ligunya lenhlanganyelo futhi sibeka tandla tethu etikwakhe futhi sendlulisa tibusiso tankulunkulu etikwakhe kuthi utogcoba tindzebe takhe ucabanga kwakhe kunguye bakhe bonke futhi kwangathi angathatha lo mlayeto welivangeli awuyise kuto tonke timfa nemakhona lotombitela kuko ziphe kona nkosi sikunika umnakethu njengenceku yakho egameni laJesu Kristu amen shumayela livi mnakethu lomncane kusikhathi nalapho kungesiso sikhathi sola wekhude ngako konke kubeketela nemfundziso uNkulunkulu akubusise mnakethu ngabe ubengingathi ukuthi beungakagcotshwa umnakethu uBen lapha uthe kithi ngicabanga ukuthi sekunesikhathi ashumayela noko ngekwemthetho bekangaka bengicabanga ukuthi besagcotshiwe nguleso sizathu ngimbitile ukuthi enyuke gcotshwa noma tandla tabekwa etikwakhe manje umkamnakethu uBen ukhona lapha ndzawana tsite futhi ungumuntu lothandzekako bekangumshumayeli wesifazane futhi ngesikhathi yena nemnakethu bashada futhi wamletha lathi abanekelini ngesikhathi sekabone futhi wevalive noko tsatha lomncane lokahle nebuntu lobuhle kodwa lapho sekalibonile ukuthi kwakuliphutha ukuthi besifazane bende lokho kwakubeka eceleni futhi kwabonakala kwehlela etikwendvodza yakhe loko kukahle lobo bupostoli nguleyo ndlela okufanele kube ngayo umnakethu uBen uthatha emathayipu njengoba ngicondza nemkakhe bahamba bangene etindzaweni lokungafinyeleleki kuto emuva le etindzabeni emahlathini futhi badlala lamathayipu futhi baphawule ngalamathayipu ikhathi letinengi bayaxoshwa balahlelwe ngaphandle baphoniselwe ngaphandle sikulindzele lokho ngoba bonke labo labaphila ngekumesaba uNkulunkulu uKristu Jesu bayohlushwa bangakhi lapha lomathi komnakethu uBen na bangakhi lomkholwako ukuthi uyinceku yaNkulunkulu usifanele lesibusiso lesi lesitomchelela sona kuNkulunkulu na niyabona akasiso sihambi bekasolo anathi iminyaka ngeminyaka Imathi njengendvodza letithobile kunjengami wenda lamanengi emaphutha sonke siyakwenda lokho lengikuthandza ngemnakethu uBen uyavuma kukhansa ngemadolo akhe ukuthi akulungise futhi ngesikhathi eva ngalele linye lilanga ngemshado nedivorce yena nemkakhe bebalungele kwehlukana ngenxa yokuthi uyamthandza naye uyamthandza kodwa bafuna ukubambisana nelivi laNkulunkulu Noma yini lokwakushiwo livi nguloko lebe bakufuna ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utombusisa Ben nemkakhe enkonzweni yakhe asibeke tandla tethu etikwemnakethu uNkulunkulu lothandzekako sibeka tandla tethu etikwemnakethu Ben ngesibonakaliso sekuthi siyamthanda futhi siyakholwa Nkosi ukuthi uyavuma ukukwendela umsebenzi ukuthi athunyelwe nalamathayipu ukuthi awadlale emkhathini walabanye bantu basetintabeni endleleni etindzaweni letikhashane lapho mhlawumbe labanengi bethu bangeke bathe bafinyelele kodwa noko lomlayeto ufanele uye emhlabeni wonke Sikulekela ukuthi utombusisa umnakethu futhi umuphe umoya wakho futhi kwangathi ungehlela kuye futhi umhole futhi umconzise yena nemkakhe kuleto tindzawo lapho mhlawumbe lo mphefumu lomunye ukhona ngaphandle lapha ya neminyango ingeke yavalwa kuze kuthi leyo mvu yinye ingeniswe Wena aweneliswa timvu letingemashumi la imfica nemfica lonke ligama lelisencwadzini lifanele lingeniswe basithe Nkosi njengoba sibeka tandla etikwakhe njenge kumhlanganisa nathi njengemnakethu nelusito lwethu nemkhuleko lobhekiswe kuye utohamba naye uthi sikhulekela ukuthi utombusisa Nkosi noma ngabe uyapi egameni la Jesu amen akubusise mnakethu Ben Ligunya lenhlanganyelo silinika wena njengebazalwane laba bafundisi. Nkulunkulu akubusise mnakethu. John Martin L. Bangakhi lo Matiko El Martin na? Bangakhi lo mkholwa ukuthi uyingceke ya Kristu na? Uta kithi avela ngikholwa ukuthi nge kwasekuqaleni uvela eqenjini lemaPentecostal. Futhi manje ngicabanga ukuthi uyelusa futhi wenda umsebenzi wekudimela. Ngimathi eli ayingceke usibili ya Kristu. Angiyoze ngasikhohlwa sendo sinye letinengi sibe khona kodwa sendo sinye na eli. Ngiyakhumbula ngalobunye busuku bambida ngesikhathi ngiseDallas eTexas noma ngiyakholwa cha kwaku Beaumont eTexas ugcinisile thatha. Futhi bamba umntana wakhe bekalele afa futhi bebacabanga ukuthi besavele afile. Beyangasaphefumuli. Na eli wathatha indlela waya ngasekamelweni lami njengababe emahlombe lagobako wagubudzisa emve kwami njengoba ngangisembhedzeni ngagubulunza ngavuka wangigaca wase uthi nakethu ngikholwa ukuthi ungumprofeti waNkulunkulu bengihlala njalo ngikukholwa lokho uthi uma nje ungakhuluma livi naloko umntanami sekafile noko angaphili nemntana wakhe wabuye waphila uyaphila niyakholwa ukuthi usifanele ligunya lenhlanganyelo na asikhuleke umnakethu sisambeka tandla babe lo sezulwini lo nemusa sibeka tandla futhi ethi umnakethu Martin siyamthuma ngozi etingcenyeni tonke lo tigcobile kuthi ufanele aye kudo noma ngabe kukuphi labanengi noma labambalwa imikhondovana imigwaco lengitshela wayeka tinsango uma kuba ngido noma ngabe kukuphi inkosi kwangathi tibusiso takho tingaba naye sibeka tandla tethu ethi kwakhe njengoba simfisela ukuphuthuma kwakho uthi umuphe tibusiso tethu kuthi lo moya lokuthi inkosi kwangathi ungahamba naye futhi utomhola futhi umconzise aye emiphefumulweni lelahlekile ngaphandle etinsangweni nasemigwacweni lebotsela wayeka siyamthuma egameni la Jesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise mnakethu Martin hamba manje nenkosi ibe nawe ngenhloso lefanako na Richard ligama lakho na bangakhi laba matiko Richard Blair na bangakhi laba mkholwako ukuthi uyinceke yaNkulunkulu na uvela ecenjini lelibandla leUnited Pentecostal futhi mnakethu umnakethu Blair ngiyalukhumbula lubito lolukhulu lwakhe ngiyasikhumbula sikhathi lapho umnakethu Blair bekangafuni kungikholwa ngenxa yokuthi kwakunemoya lowawusebenza naye umtshela ukuthi nganginemanga futhi kwathi ngesikhathi asahleti khona enkonzweni umoya loyingcwele waguquka wase uyawubida futhi nje bekasalungele kuhlakateka futhi nguloko lokwamthola akuleso simo futhi ngiyamkhumbula umkakhe lothandzekako angibida ngalolunye lusuku kwathi mina ke uBranham ngikhola ukuthi Richard utokufa futhi bekanengi yakholwa sikafu wahamba futhi wasibeka kuye njengoba bengimcelile futhi ngakhuleka nangu lapha umntana lomncane bekakade asengotini noma umfana wakhe engotini kuthi bebangamniki lithemba lelingako ngaye inekulimala kwebucopho ngenxa yekugangihlateka futhi ngemkhuleko nangelucingo lomntana wasinza niyakhola ukuthi umnakethu Blair ungufakazi locinisile waKristu na nikhulekele ukuthi tibusiso tenu tihambe naye bazalwane mbekeni tandla tena uNkulunkulu lothandzekako kumbanzakanya umnakethu lo nemusa nalo wathi wako inceku yakho lephume ngisho ecenjini layo lucobo kuthi ihambe ekukhanyeni babe sikhulekela ukuthi udobusisa umnakethu Blair njengoba simthuma netibusiso tethu nekuvumela kwethu ngetandla tethu etikwakhe kunoma ngukuphi lapho ungambithela khona ngothi kunoma ngumuphi umsebenzi longahle ube khona wangathi umoya wakho ungahamba nemnakethu Blair mhole futhi umthonzise ulaba lahlekile nalabafaka balomhlaba kuze asite athole leyo mvule lahlekile kuze ayibuyisele esibayeni noma ngabe ikuphi noma ngabe yini lonayo ngaye inkosi sicela nje ukuthi umoya wakho umhole futhi umcondzise eluhambeni lwakhe lwempilo sibazalwane bakhe ekumnikeni ligunya lenhlanganyelo sicela wena ukuthi uhambe naye egameni la Jesu Kristu amen ligunya lenhlanganyelo uNkulunkulu akubusise mina ke Thuple sinawe ngelikhulu lemapercent siyakukhulekela futhi sitokwenda noma yini lesingayenda ukuthi sikuside uNkulunkulu akubusise uthini ungubani Melin Anton kuphi na labandleni ukhona lo matiko umnakethu Melin Anton musha kimi oh yebo ngiyaxolisa mnakethu uvela eSalvation Army kunjalo ngiyamkhumbula impela sengiyamadi manje ngivele nje buse bakhe bebungabukeki bejwayelekile nje kimi ngaleso sikhathi kulesikhathi lesi bangakhi lo matiko ukuthi uinvota yaNkuluNkulunkulu na bangakhi lokholwa ukuthi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngaye phakamisa sandla sakho ningamkhulekela na manje mnakethu siyathi ukuthi uvela ecenjini lelikhulu lebantu iSalvation Army babantu labadumile kodwa futhi kodwa iSalvation Army yenta umsebenzi lomkhulu lengaphandle esitaladini ngeke sasho lutho lolumelene neNazarene libandla lePentecostal noma iSalvation Army noma nguliphi lawo abazalwane bethu kodwa niyabona sikholwa ukuthi sibathwali bemlayeto lomkhulu walo impela lelihora lesiphila kulo uyafuna kwenda lokho nathi na asikhothamise inhloko tethu sisabeka tandla tethu etuke mnakethu babe lo sezulwini lothandzekako nguwe lo wenda kubida nguwe lo philisa livi kuze bakhone ukukholwa futhi sibeka tandla tethu umnakethu lo ligugu njengemvumo ukuthi siyakholwa ukuthi unaye futhi utawumsida sithumela tibusiso tethu naye ukuthi thine lesikholwako sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni futhi manje sibambe emandla laphilisako etinhlitweni tethu ngemusa kaNkuluNkulu sibeka tandla etikwemnakethu futhi simthumela netibusiso tethu ukuthi utomhola futhi umbonise futhi umchondzise kulolonke lufa lomhlaba Nkosi lomgcobele ukuthi aye kuyo wangathi umoya wakho ungahamba naye futhi umuphe impilo emandla nempumelelo enkonzweni yakhe ngoba simthumela egameni la Jesu Kristu amen uNkulunkulu akubusise mnakethu lelo ligunya lenhlanganyelo uyadi banakethu bayamchawula bazalwane labanjalo ngako lowo kuthi ukulungile inkosi inibusise nonke wena noma yini loyifisako nekwakho manje ungibani ligama lakho na mnakethu Karel lona ngumnakethu Karel wasesinsinati ukhona lo wathi umnakethu Karel phakamisa sandla sakho angiwasesinsinati ngiyakungabatha ukuthi ukhona lo wathiko uthi beyakanye nelicembu nelicembu lalifuna ugcoba abafundisi besifazane akhona ukukumela futhi kwadzingeka ehlukane nabo ngehlukana kanjalo nami nemissionary baptist Dr. Roy E. Davis bangakhi laba ke bamuva na impela namuva niyabona bekafuna ukugcoba labanye bashumayele besifazana ngase ngitsi cha mnumzana njengelilunga ngathi ngingeke ngikwende lokho ngekwanembeza kuphambene nelivi laNkuluNkulu angikwathi mina kethu Karel kodwa etikwetsisekelo tebufakazi bakho nalelo qiniso lolimele asikaphambani ngalutho nalabo besifazana babodzathe siyabathanda kodwa sikholwa ukuthi banenzawo yabo nekuthi bafanele bahlale niyabona na futhi siyakholwa ukuthi bangilabathandzekako endvotseni umsidi futhi ngeke enhlobo sicabanga ukuthi basiphiwo lesikhulu kwendlula tonke ngaphandle kwensinziso uNkulunkulu lake asiphe wesilisa kodwa akananzawo epulpit ngekusho kwelivi laNkuluNkulu uletotisekelo nelukholo lwakho kuNkuluNkulu sibeka tandla etikwakho njengenhlanganyelo ukuthi ute uhambe nathi asimbekene itandla tethu babe wethu lo sezulwini lothandzekako lensizwa lena cishe nje sengiyathi ukuthi itiva injani ifucelwe ngaphandle ngenxa yeliciniso sibili ukuthi umuntu angeke aphile ngesinkwa sodwa kodwa ngalo lonke livi ngako sibeka tandla etikwayo Sibeka tibusiso tethu etikwayo. Kwangathi umoya wakho ungayihola, uyibonise futhi uyiconzise kulolonke luhambo lwempilo. Iye lapho ungayithumela khona Nkosi. Yenda yati ukuthi siyayikhulekela futhi sitokhona kuyisida futhi siyesekele kuphela nje uma ithomela liqiniso. Siphe kona Nkosi. Siyayithuma egameni la Jesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise mnakethu Karel. Uthola nje loko kubekwa leto tandla letehlukene. Nonke niketani luhlobo lwetandla tangesekudla tebudlelwane taloko. Umnakethu Radel lapha akakaze ngalokusemthethweni agcotshwe lapha ebandleni. Ungabangakhi lo matiko umnakethu Radel na? Sonke siyamati. Bangakhi lo wathi wokuthi uyindoda yankulunkulu na? Babe losezulwini lothandzekayo. Akube njengoba emalunga akho abekatandla ethi kwalomnakethu londlule kulajulile emandla neludzaka. Ulibonile libandla lakhe liwela kuwo. Ubone yonke indlo yendela. Kodwa noko uyakholwa. Naloku nje sibeka tandla tethu ethi kwakhe futhi sendlulisela tibusiso tethu kuye. Mgcobe Nkosi. Ngaloku nemandla nelivi Nkosi bese umthumela kulolonke lufa lomhlaba. Wangathi ungaba sethi kwakhe futhi umside futhi umthume egameni la Jesu Kristu. Amen. Mnakethu Radel, bewusolo uneligunya lenhlanganyelo. Ngiyamathi umnakethu Radel, ubonakala kwangathi ngathi ngumfana wami Lugqobo. Uyise nami make sekusikhathi lesidze satana. Futhi ngimathi umnakethu Radel ayinceku yankulunkulu. Ngikhondile naye. Nkulunkulu akubusise umnakethu Radel. Ngubani igama lakhe na? Ungubani mnakethu? Mnakethu Martin. Uyamathi umnakethu Martin na? Ungubani igama lakho na? Nakethu Makhomas, ngiyacabanga ukuthi kude umuntu lapha lomatiko. Kodwa yebo, le ndvoza lapha iyamadi, umnakethu Tyler. Futhi ufika ukuthi abekwe tandla, ukuthi utoba ngumthwali welivangeli. Nakethu Makhomas, uvelaphi? Nakethu Makhomas na? Oh, ngabe kunjalo na? Uvela eTucson. Oh, sengiyalukhumbula lolu cingo manje. Ayibongwe inkosi. Uthini? Thathe wenu. Ngako ulapha manje. Wakhulekelwa ngalo lobunye busuku eTucson ngelucingo. Para bekafela uhlangothi ebusukwini lobumbalo lobendlulile. Uthi ulapha manje. Umnakethu Martin uyakwathi lokho mngani. Kungako nje afuna kuthatha umlayeto. Ase sibeke tandla kumnakethu. Nkulunkulu lothandzekako ngibeka tandla nalaba labanye ethi kwenceku yakho futhi sinika ligunya lenhlanganyelo sikhulekela ukuthi tibusizo tankulunkulu tito ukuthi umgcobele ukuthi abe njalo tibusiso takho ethi kwakhe futhi umhole futhi umconzise egameni la Jesu Kristu. Amen. Ligunya lenhlanganyelo mnakethu naleto tibe nawe nkulunkulu abe nawe. Yebo mnakethu kulungile mnumzane. Ngikholwa ukuthi lona ngumnakethu Deris. Angi lendvodza ngumnakethu Deris. Wakuphi mnakethu? Black Rock eArkansas mnakethu. Yamati lomunye futhi ngiyakholwa lapha uthide mnakethu Brewer. Ngikholwa ukuthi ngibonene nabo manje ekuseni nadzathe Vale. Ngiyacabanga umnakethu Vale nabo labamatiko futhi bamati ayindvodza yankulunkulu. Ingceku yankulunkulu kuyamangalisa. Yebo ke manje mnakethu lothandzekako kuthi ube ngumthwali wemlayeto. Sifuna wathi ukuthi sidoma emva kwakho sende konke lesingakwenda. Sitobe sikukhulekela kuthi nawe utothwala lo mlayeto uye kuto tonke tingcenye talapho nkulunkulu akugcobele kuthi uye kuto. Asibeke tandla tethu ethi kwemnakethu Deris. Nkulunkulu lothandzekako sibeka tandla tethu ethi kwemnakethu simnika ligunya lenhlanganyelo futhi simthuma ngeligama la Jesu Kristu ukuthi utomgcoba futhi mnike ligunya lenhlanganyelo nemoya wakho uhambe naye futhi umhole futhi umqondzise egameni la Jesu Kristu. Amen. Kulunkulu akubusise mnakethu. Manje ngiyakholwa umnakethu Anthony labanengi benu bayamathi umnakethu Anthony. Sekusikhathi lesidze anathi lapha. Ngimathi ayingceku yaKristu qobo lwami. Ngikholwa ukuthi uyinsizwa letinikele. Akakaze ngokomthetho abekwe tandla. Bekangathi ukuthi lokhu bekude abangani. Ngiyabona na. Kodwa khona manje ulunge njenganoma ngubani. Ngako sitobeka tandla etikwe mnakethu Anton. Futhi nje simnike ligunya lenhlanganyelo. Nkulunkulu uthi okwenda kugcoba. Lokhu kukwe kumatisa nje. Futhi niyathi kuthi siyamkholwa lo mnakethu. Futhi siyamthanda. Futhi ungulomunye wethu emlayetweni. Futhi sifuna abe netibusiso taNkulunkulu. Futhi nguloko lesikucela etikwakhe. Asikhuleke njengoba sibeka tandla lethu etikwemnakethu. Nkulunkulu lothandzekako, lena lencane letithobile, inceku yakho yase-Italy Nkosi. Ita kusihlwa ukuthi ibekwe tandla neligunya lenhlanganyelo ngalokusemthethweni lelulelwa kuyo lelivela ebandleni. Nkosi, emandla akho namakhulu athumela lo mfana lomncane emhlabeni nemsele lombitele kuwo. Futhi kwangathi angahamba futhi akhulule labo bantu esonweni nasekuguleni nekukhonda wena. Nkosi, donke tinsuku tekuphila kwakhe. Kwangathi ungamhola umthonzise. Kwangathi tibusiso tethu ingaba naye njengoba simthuma egameni laJesu Kristu. Amen. Nkulunkulu akubusise. Oh, angathi. Sichumene ngelucingo boshelene labasihlanu umzuzu beyakhona lomunye futhi lapha lobe kafuna yenyukelani lapha bese nidisho emagama enu kuthi nibobani bazalwane lambobheni khona etulu lapha batsheleni nje ngabe ngibona bazalwane bami lamadoda lawo niyawukholwa nomlayeto ukuthi uliciniso lelivela evini laNkulunkulu na niyakukholwa lokho ngenhlitiyo yenu yonke na kulungile futhi ninekufisa futhi nicabanga ukuthi uma sibeka tandla etikwenu sifuna nathi ukuthi sinani futhi sitokwenda noma yini lesingayenda ukuthi sinisite futhi manje ngifuna nini bazalwane kuze ngibeke tandla etikwabo nabo ukuthi benyukele khona lapha manje futhi sonke asikhothamise inhloko yethu lapho sibeka tandla etikwabo uNkulunkulu lothandzekako nali lichembu lendlotha ngibeka tandla tami etikwabo ngamunye egameni laJesu Kristu indlotha nayo uNkulunkulu futhi kwangathi wena lobabite ukuthi babe bafundisi ukuthi kwangathi bangalishumayela Nkosi yonke insuku tekuphila kwayo futhi shumayela livangeli kuko konke lokudaliwe sibanika ligunya lenhlanganyelo futhi sikhulekela ukuthi tibusiso takho libe nabo Nkosi njengoba sibabusisa sithumela tibusiso tethu kwangathi lingaya kulo lonke lufa lomhlaba lobabitele ukuthi baye kuyo kwangathi bangasebenda futhi bakukhonde ngekuthumbeka lobabitele kuyo kwangathi bangaba nebuchawe netingceke umbamba taNkulunkulu siphe kona Nkosi futhi sikucela egameni laJesu Kristu uNkulunkulu anibusise ngamunye bomnakethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mnakethu uNkulunkulu akubusise uNkulunkulu akubusise mnakethu Humes inkosi ibe nani ngamunye libusisiwe lifindo lelibophako inhlitiyo tethu eluthandweni lobuKristu inhlanganyelo yemcondo lofanako injengaleyo lengetulu ngabe akamangalisi na cabangani nje manje ukuthi bangakhi bafundisi lo lapha kusihlwa ukuthi abekwe tandla bengingathi ukuthi besikulokuxhumana ngelucingo uma abantu ngaphandle lapho batongithethelela ngaloko bengingathi niyabona na bengingathi nje ukuthi bebathochuma nomlayeto lomncane kusihlwa kodwa si manje sitofunda livi bese siyakhuleka bese sicondza ngqo kulomlayeto lengiva ukuthi umoya loyingcwele utongenda nginethulele wona kusihlwa futhi manje sisaphenya emuva kwesihloko ngito simemethela emzuzwaneni asiphenye kunumeri sahluko samashumi lamabili nakubili livesi lemashumi lamatsathu nakunye numeri sahluko samashumi lamabili nakubili livesi lemashumi lamatsathu nakunye kwesihloko nisaphenya uma nithanda kufunda nikufunde noma nikumake ngifuna nonke ningikhumbule manje ngize ngikhone kunibona futhi ngiyethemba ngalesinye sikhathi kuleli hlobo inkosi ithanda futhi uma kwendeka noma yini angikutholi kuya ngesheya kwetilwandle ngizobuya kodwa manje ngiyakukholwa lokho kuthi konke kusebenze kanjani konke lapha kuthi umoya loyingcwele utosithuma manje endleleni latikhethele yena kuthi asithume futhi nguleyo ndlela lesifuna kuyenda inkosi ibusise babe sesitofunda livi lakho ungeke walibusisa yini futhi uligcobe ekuconzeni kwethu sicela egameni laJesu Kristu amen incwadi yanumeri sahluko samashumi lamabili nakubili nelivesi lemashumi lamatsathu nakunye futhi inkosi yase ivula emehlo abhalamu wase uyayibona ingelosi yenkosi ime endleleni futhi nenkemba yayo ihoshuliwe esandleni sayo wase ukhothamisa inhloko futhi wawa nja ngebuso bakhe manje ekufundweni kwaleli kwakha ingcikithi ngakulo ngifuna kuthatha lesifundo ngabe uNkulunkulu uke awuguqule yini umqondo wakhe ngelivi lakhe na leso sihloko impela uthi liqiniso lelikhulu lesifanele silade uNkulunkulu angasho yini noma yini bese futhi uthi ngiyaxolisa ukuthi ngikushito uNkulunkulu angabuye alihoxise yini livi lakhe emva kokuba sekalishito na manje kule statement lapha sizathe ukuthi ngikhethe le statement kube ngoba ngulenye ye statement eTheBible leto umfundzi letama kubona noma etama ukuthi athi uNkulunkulu uyawuguqula umcondo wakhe lokhu bekungafana kakhulu nekungathi wawuguqula umcondo wakhe kuna noma nguyiphi indzawo eBhayibhelini lengathi ngayo ngoba watshela Balaamu lenye indvo wase ukuya umtshela lenye uthi manje bantu labanengi utame kwenda Balaamu nje i-o sanusi noma lenyindo kodwa Balaamu bekangesiso sanusi bekangumprofeti wenkosi manje sitothi kuthola luhla lwemaphuzu alomlayeto kucala Israyeli bekasele uhambeni lwakhe avela ePalestine avela eGibhithe nenkosi yayinabo futhi beba sonke sitha lebesivuke embikwa Israel sasuswa endleleni ngoba uNkulunkulu wathi bekatothuma bomanyovu embekwabo futhi bayoxosha sitha kuphela nje uma bahamba ngikuthobela umyalo wakhe umsebenzi wawungasimkhulu kakhulu emaAmaleki lidlakela telusuku tathi ngasho lutho kuIsrael naloku bebayindvodza lencane ngesithombo kodwa bebahamba kuisho kanje inkhosi ngako akunandzaba ukuthi labaphikisana nabo bekuyini uNkulunkulu bekahlala njalo akubonile ukuthi emavi akhe nesethembiso akehluleki kuIsrael na Israel Old Testament lelidzala ungumfanekiso wemlobokati Old Testament lelisha enyuka aphuma emhlabeni amasha emgwaqweni loya eCanaan noma iCanaan lesiya kuyo sikhathi seminyaka leinkulungwane manje sicaphela Moabi lapha ungumfanekiso welibandla futhi Moabi bebasanza kubulala emakhosi nje futhi bebacoshe sitha babulala nya yonke into balidla live futhi benyuka ngawo Moabi manje Moabi bekangesiso nhlobo sive semaheden Moabi bekasive lebesikhonda uNkulunkulu lofanako Israel lebekamkhonda
and the land of Moab
Nelive laka Moabi ekuqaleni laqala ngendvodzana yalothi ngendvodzakati yakhe luqobo futhi yona ingumsunguli walesive lesi futhi yayihlele abantu bayo labadumile kanjalo njalo futhi yenda sive lesikhulu ngako futhi bebanzile futhi baqhubeka
Israel.
Futhi manje Israel beka wendalo ya Abraham haya Lord. Israel uphuma kuIsaka Jakobe na Israel wavumbuka kuleto tive letilishumi nakubili letivela kuJakobe lokwathi kamuva sabitwa ngaIsrael ngoba wabambana nenkosi. Nawo wabi lapha manje kuloku nani nine bantu leni le ngaphandle etincinweni ngifuna ukucala kusho ukuthi angifisi kuba ngilogcekako futhi ngiyethemba angisuye kodwa umlayeto loniketwe mine ngifanele ngethembeke kulowo mlayeto noma uma kungenjalo ngitoba ngumzenzisi niyabona na ngingeke ngasho lokungetuli kwaloko lengithunyelwe ukuthi ngikusho futhi ngi ngicabanga ukuthi sitha lesikhulu semphakathi wemaKristu namuhla ngemabandla lahleliwe ngiyakholwa ngenhlitiyo yami yonke ukuthi ekugcineni kuyobumbeka kungene eluphawini lwesilo lengingake ngicabanga ukuthi ngingakufakazela lokho ngeliBhayibheli ngelusito lwaNkulunkulu sengivele ngikwentile ukuthi kuyobumbeka kungene eluphawini lwesilo kumfelanzawonye wemabandla ngoba uNkulunkulu akakaze akwende nangasiphi isikhathi ake alivumele ibandla leligcotshiwe libandla lelihleliwe akazange akwende futhi ngaso sonke isikhathi indvodza lebeyenda ngaso inhlangano umoya waNkulunkulu wawuyishiya futhi ungaphindzi ubuyele futhi buta noma ngumuphi somlando noma ungahle ube ngumfundzi cobo lwakho akazange ngesikhathi bahlela uNkulunkulu beka kubeka eshelfini futhi ngulapho la kwayakhona kwahlala kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke bebakhula ngemalunga kodwa bangaphaphami kumoya zange enhlobo Moab lapha ungumfanekiso walokunjalo ngoba bebasive lesihleliwe even labo lucobo njengasehlelweni labo futhi lapho bebanetinkolo tabo lucobo nenkolo yabo yayiyinkolo lefanako Israel lebekanayo bebabakaMoabi futhi bakholelwa kuJehova uNkulunkulu kodwa bebalicembu lebantu lelihleliwe futhi manje njengoba bamele libandla lemvelo Israel umele libandla lakamoya eluhambeni lwalo manje Israel bange siso sivele sihleliwe kuphela nje uma balandzela uNkulunkulu bebatimele bayakhuphuka labathi hambi bangenandzawo labangaya kuyo noma ngikuphi lapho insika yemlilo beyiya khona bebahamba nayo bebangesiso sivele sihleliwe bebanalokuphilako ngekhathi kwabo ngoba kusoka kwabanika lokho ngaphansi kwemnyalo kaNkulunkulu kodwa bangesiso sivele sihleliwe kulesikhathi lesi ngesikhathi ekugcineni baba sivele sihleliwe ngulapho laba wakhona futhi bamala mesiya wabo futhi manje siyathola sonke sikhathi ukuthi uma lena yemvelo neyakamoya imimoya yemabandla netinhlangano kudibana njalo kuba khona kucabana akukaze kwehluleke ukuthi kube njalo kuhlala kucabana njalo
because we find that in there is a jealousy
ngoba sithola ukuthi ngekhathi lapho umona futhi lapho kulomona kubangela kucathanisa kwenyama kulingiselana futhi siyakuthola namuhla njengoba kwakunjalo ngaleso sikhathi uma uNkulunkulu enda lokuthithe kwemuntu ngamunye wonke umuntu utama ukukopela njengoba nje uNkulunkulu enda ngalowo muntu niyabona kubangela umthuthelwano futhi kuenda kwenyama futhi ke uma bangena kukwenda lolunye luhlangothi luthola imiphumela yakomoya bese ke bakuthatha ngemandla etepolitiki noma babambise ngento letsite bona imicondo yebantu ukuthi batidonsele bona bafunzi ngoloko impela lokwendeka ekuqaleni impela njengaKhayini naAbela bobabili labafana balapha emhlabeni futhi ngesikhathi Abela anikela kuNkulunkulu ngemhlatshelo lomuhle kakhulu kunaKhayini futhi uNkulunkulu wacinisekisa Abela Ngekwehla kwase wemukela umhlatshelo kwabangela umona kuKhayini ngoba waba nemona ngemnakabo futhi wabulala umnakabo. Kwaqala ekuqaleni kuthi ngesikhathi wemvelo newakamoya noko Khayini na-Abela bakhonda uNkulunkulu lofanako. Bobabili bakha luhlobo lolufanako lwema-altare futhi bobabili bakhonda uNkulunkulu lofanako ebandleni lelifanako, i-altare lefanako. Kodwa Khayini ngekuzindla kwenyama wangenisa titselo temhlabathi watibeka etukwe-altare njengemhlatshelo, acabanga ukuthi impela lokhu kwakutophendvula kuNkulunkulu kube kubuyisana. Ngako kufanele ukuthi wangenisa njengoba abantu bacabanga namuhla emahabhula lawo Adam na Eva labawadla, lokho kwabangela sono. Futhi noma ngabe yini, ngicabanga ukuthi manje sebakwehlisele esithelweni i-pomegranate noma lokuthite manje. Labanye babo bathi esikhathini lesingesitse lesendlulile kwakungilenye into futhi kodwa Abela bekanemhlatshelo lofanele, bekathi ukuthi kwaba yingadi leyakwenda, ngako waletha liwundlu. Futhi ngesikhathi uNkulunkulu emukela lo wakhe manje, Abela ngekukholwa ngesambulo ayikho lenye indlela, kwakungekho Bhayibheli lebelibhaliwe. Ngako niyabona, kucala kwekulunga liqiniso lelembuliwe laNkulunkulu, nelibandla lonke laNkulunkulu lophilako lakhelwe ethi kwaloko. Jesu ngalelinye lilanga eta ehla entsabeni wathi kubafundzi bakhe, umuntu uthi mina indodana yemuntu ngingubani na? Nomunye wathi unguMosi, nalo lomunye uthi ungu-Eliyasi, futhi unguJeremias noma lomunye bebaprofeti. Wathi kodwa nine nithi ngingubani na? Kungaleso sikhathi umpostoli Petro agcotshwe nguNkulunkulu, waphiliswa ngumoya, wenda leso statimente lesikhulu kakhulu, wena unguKristu indodana yeNkulunkulu ophilako. Caphelani le statimente, ubusisiwe wena Simoni ndodana yaJonas, inyama nengathi akukakumbuleli lokhu, babe wami losezulwini ukwembulele lokhu, wena unguSimoni, ethi kwaleli dvala, liphi lidvala na? Manje iKatolika ithi ethi kwaPetro lidvala litshele lincane, neProtestant ithi ethi kwaKristu lidvala. Kungesiko kwehluka kodwa kwakusethi kwesambulo Petro laba naso ukuthi beyangubani. Akekho longeta kimi, kwasho Jesu, uma babe wami angamthonzi, nako konke babe langiphe kona kuyoda kimi. Wena unguKristu, indvodzana yaNkulunkulu ophilako. Ubusisiwe wena Simoni, indvodzana yaJona. Inyama nengathi akukakwembuleli lokhu. Kodwa babe wami losezulwini, ethi kwaleli dvala ngitawulakha libandla lami, nemagede esihogo angeke alehlule, livi laNkulunkulu lelembulwe ngekwakamoya. Caphelani, Abela ngekukholwa kuNkulunkulu wanikela ngemhlatshelo lomuhle kakhulu, nelikholwa lenyama lacabanga ukuthi kwakuyimisebenzi yetandla talo, kuthi netithelo talo neminikelo walo lomuhle lelawuletha, kuthi uNkulunkulu bekatho uvuma futhi kwenda kucabana. Sithola ukuthi Abrahama naLoti baze bacabana. Sithola ukuthi Mosi naDathani Kora bebane kucabana lokufanako. Mose angumprofeti logcotshiwe ngelivi lenkosi, wacinisekisa ukuthi bekangilokhethiwe ukuthi abe ngumholi wabo welihora, nekuthi Abraham bekethembise tonke letintho leti, kuthi naku Mose wenda kona kanye loko uNkulunkulu lathi kuyoba ngiko kwendeka. Nakhora awenyama bekafuna kuvusa inhlangano emkhathini wabo, bekafuna kwenda licembu lebantu, futhi uNkulunkulu akasebenti nebantu labanjalo. Kukhombisa khona lapho kuloyo mbhalo sifanekiso seluhambo namuhla kuthi inhlangano ayisiko loko lokugcotshwa uNkulunkulu. Ngoba kuthi ke nje Khora angakwenda, wathi kuMose, utethwesa kakhulu wena. Ngalamanye amagama, lonke leli bandla lingcwele. Kungani uthi nguwe kuphela umuntu longcwele? Awunalungelo lokwenda noma ngikuphi lokunjengaloko. Utama kutenda umuntu lothithe lomkhulu. Sonke singcwele, sonke sibantwana baNkulunkulu. Namoso wavele nje wajikisa inhloko yakhe wase uyasuka uyahamba wathi Nkosi ngitokwenda njani na uNkulunkulu wathi yehlukanise naye sengenele ngiko futhi wamgwinya nya emhlabathini niyabona kwakune kucabana uma kudibana kwemvelo newakamoya njalo kuba nekucabana ngesikhathi Judas naJesu badibana kwabakhona kucabana munye indvodzana yaNkulunkulu lomunye indvodzana yaSathane njengakhayini nje naAbela kwabakhona kucabana ngesikhathi badibana lomunye wabo bekangumgcini mafa welibandla nalomunye angumelusi futhi njengamanje sifika kulolu suku entweni lefanako futhi lihlelo lekwenyama kumlobokati wakristu wakamoya umlobokati wakristu wakamoya wehluke kakhulu impela etinhlanganweni tekwenyama buze kungabi khona ngisho nekucathanisa kubo nhlobo manje caphelani wemvelo uhlala njalo etama kufanekisa wakamoya kodwa njengakuJakobe na-Isawu ngeke kusebende kungeke manje uma sekufika ekwendeni imisebenti lemihle ngikholwa ukuthi Isawu empeleni bekangumuntu longcono kunaJakobe ngekubona kwemuntu wetama kunakekela uyise bekayimbumbuthe umprofeti nato tonke letintfo leti letama kutenda kodwa noko Esawu akacabanganga ngaloko kungumsebenti wenyama nje beyacabanga ukuthi bekangangena ngaloko lakwendile ente lokudzide lokulungile kulomunye umuntu lokwakulungile kodwa Jakobe umphefumulo wakhe wonke wawukuthola lelo lungelo lebutibulo futhi ngulowo uNkulunkulu lakubona kuye ngekwakamoya caphelani futhi njalo kubangele lo emvelo ukuthi atonze lo wakamoya kwabangela Khayini ukuthi atonze Abel kwabangela Khora ukuthi atonze Mosi kwabangela Judas ukuthi atonze Jesu futhi kuhamba kuqhubeke njalo njalo kubangela wemvelo atonze wakamoya njengoba nje Khayini ekuqaleni watonza Abel loyo uNkulunkulu lamukela kuye umhlatshelo futhi utama kubabhubhisa Betama ngisho kubhubhisa kunga betama kubhubhisa yonke into ngoba akusilutho kepha ngumona kwaqala kuKhayini futhi kwafakaziseka ukuthi kwakungumona uthi kuseyinto lefana kunamuhla uma wemvelo wekwenyama nowakamoya badibana ndzawonye uyafakazela ukuthi nguSathane ayikho lenye indlela ngoba umona uvela kuSathane bese ke kubangela kulingiswa kweliqiniso umuntu lothithe atame kulingisa indlo lethithe lengesiyo abangaqotshelwa kwenda kunenkanganani kwaloko lesikubonile kuleti insuku leti tekugcina oh he kunenkanganani ngako sibona uNkulunkulu wendela akawuguculi naphakathi umcondo wakhe ngelivi lakhe lasekucaleni kodwa loyo lambitako nguloyo lamgcobako akekho lomunye longathatha leyo ndzawo akekho lobekangathatha indzawo yaMose akunandzaba ukuthi bangakhi boKhora labavusiwe nekuthi bangakhi boDathane kwakungumose uNkulunkulu lebekambitile kungakhathaleki kodwa futhi uma abantu bangenakuhamba entsandweni yakhe lephelele unayo nentsando levumelako utokuyekela uhambe ngayo caphelani uyayivumela kulungile kodwa utoyenda isebende entele inkathimulo yakhe entsandweni yakhe lephelele manje uma nitothandza njenganje ekuqaleni kwakungesiyo intsando yaNkulunkulu lephelele ukuthi bantwana batalwe emhlabeni ngokulalana cha mnumzana uNkulunkulu wadala umuntu ngeluthuli lomhlabathi waphefumulela umoya wekuphila kuye futhi uba ngumphefumulo lophilayo wakhipha kulowo muntu umsidi wase umendela umfati leyo kwakuyintsandwa yaNkulunkulu yekucala neyasekucaleni kodwa ngesikhathi kungena sono futhi senda lento lesayenda wabeseke uvumela umuntu ukuthi ashade umfati ngekwemthetho futhi abe nebantwana ngaye Nanze nigcwalise umhlabaki uma leyo kuyindlela lenitokwenda ngayo kodwa niyabona kwakungesiyo nani intsandvo yakhe lephelele ngako ke tonke letimpho leti letathi nesicalo itofanele ibe nesiphetho Songe sono sitofanele sifike ekushabalalisweni. Songe sono sitofanele sicetwe. Ngakho ke esikhathini lesikhulu seminyaka lengulungwane lapho kufika kuvuka kulabafile ngeke sisathineka ukuthi siphinde sitalwe bobabe bethu nabomake bethu kodwa uNkulunkulu njengoba enda ekuqaleni uyobitha umuntu avele eluthulini lomhlabathi nemsiti wakhe kanye naye kunjalo nguleyo ndlela lakwenda ngayo ekuqaleni kanjalo ngakho ke uNkulunkulu akawuguquli inhlobo umcondo wakhe nganoma yini kodwa uyokuvumela ukuthi uchubeke manje lokhu kuthi indlela letinze letijikeletako kufinyelela kuloku lengifuna kukusho lapha ngalokho kodwa futhi kodwa kukuthi nito ngifuna nikuconze niyabona na uNkulunkulu uyokuvumela ukuthi wende into letsite futhi aze akubusise ngisho ekukwenteni kodwa kusasolo kungesiyo intando yakhe lephelele uNkulunkulu wavumela Israyeli ukuthi athathe umthetho kuExodus sahluko selishumi nemfica ube kanzi uMusa wase uvele ubanike umprofeti insika yemlilo liwundlu lemhlatshelo emandla ekukhulula kodwa bakhalela umthetho kwakungesiyo intando yaNkulunkulu kodwa yafakwa ngoba umuntu bekayifuna uthi waqalekiswa ngiwo impela umthetho lebekawufuna Kuhle kwendlula konke kuba nentando yaNkulunkulu nguloko lasifundzisa kona intando yakho ayendiwe umbuso wakho awufike intando yakho ayendiwe sifanele sitinikele thine entandweni yakhe nasevini lakhe ungalingabadi likholwe ungedami ukuthola indzawo ngekuligega nje lithathe ngendlela lelingiyo Labanengi kakhulu ufuna kuligega athole lenye indlela kuthi uma wenda utithola uchubeka uthola uNkulunkulu akubusisa kodwa uhamba entandweni yakhe levumelako futhi hayi entandweni yakhe lephelele intando yebu uNkulunkulu uyayivumela njengoba ngishito kodwa akayuyivumela ibe intando yakhe lephelele kodwa uyoyenda isebende kuhlonipha nekubusisa intando yakhe lephelele nekutala umntwana ngekulalana ngulokunye kwaloko manje caphelani mowabi kwasekuqaleni nje bekasive lesilivezandlebe saqala kuphuma silivezandlebe noko ngababe lolikholwa nendvotsakati lelikholwa Gona kanye nje uma utofanekisa lokho bese usebenzisa umcondo wakamoya ungalibona lelo hlelo lime lapho licace nje bha njenga noma yini impela niyabona yonke lento ayikalungi ngako konke futhi bukani uma lilethwa laqala kanjalo lingeke lisolo njengebhola yelichwa isolo nje igicika kakhulu 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 uthola liphutha linye bese uqala kulelo phutha inye futhi uchubeke nje ugicita into yinye emva kwalenye nento lenye njengalenye konke emva kwalokunye uthi nguleyo ndlela libandla lelaqala ngayo nguleyo ndlela lelaqala ngayo eNicaea eRoma ngesikhathi libandla leRoma Katolika khona nje ekuqaleni lapho livela khona kwakuyiPentecost Kodwa ngesikhathi bahlela base bangenisa umuntu lodumile ebandleni baqala kwenda banemikhuleko futhi bagijimisa buhlalu futhi bakhulekela labafile natotonke letinye tinto kwaseke kuqala kugicika kusuka ephutheni linye kuya kulelinye liphutha linye kuya kulelinye kwazeke bukani ukuthi sekuhambe kwayapi akukho nakunye kumelelwa kwePentecost kuko nhlobo Niyabona na liphutha linye lithatha lelinye linye kuphela indlo lekufanele yendiwe lokho ukuthi kusulwe irecord bese kubuyelwa ekuqaleni ngesikhathi Martin Luther waqala ngekulungisiswa lokho kwakufanele kube nguleli chubekele embili libandla leMaluther niyabona na uma Luther ngesikhathi ahlela bengeke athathe ukungcelisa kwaWesley ngoba wahlelwa nalamadoda bengeke akumele ngako umoya waphuma kulo manje liqembu lalothi lapha noma mowabi bengumkhana wendvotsakati yalothi livezandlebe kwekucala nje manje caphelani Njenge libandla lemvelo, Moabi umele lihlelo lemvelo. Israel umele libandla lakamoya. Israel kwakukhona libandla leliqiniso. Kwakungumlobokati wangalolo suku. Lowabitwa waphuma eGibhithe. Futhi wacinisekiswa ukuthi uliqiniso. Caphelani ngesikhathi bona bobabili bahlangana ndzawonye bobabili banikela ngemhlatshelo lofanako bobabili bakha babona ema-altari lasikhombisa bobabili banikela ngemhlatshelo lohlandekile inkabi futhi banikela ngisho nangetihanqa bafakaza kuthi kwakukhona mesiya lotako ngekwemthetho bobabili bebafana ncamashi Israyeli aphansi lapha esigodzini Moabi etulu egcumene na Moabi anema altari lasikhombisa Israyeli anema altari lasikhombisa Moabi nenkhabi letisikhombisa Israyeli nenkhabi letisikhombisa Moabi netihanqa letisikhombisa kukhuluma ngamesiya lotako Israyeli netihanqa letisikhombisa kwakuyini umehluko kubo na ngekusuka phansi esicwini bobabili bebacinisile kodwa niyabona Moabi bekangenako kucinisekisa kwaNkulunkulu nabo bebasive nje kuphela licembu lebantu labadumile kodwa Israyeli bekanemprofethi anabo bebanelidvala lelishayiwe linabo bebanensika yemlilo bebanenyoka yelithusi yekuphilisa bebanetibusiso taNkulunkulu tihambisana nabo ngqo futhi bebabantwana baNkulunkulu lababitelwe ngaphandle manje sikuthola lokho kufanekiswe ngalokuphelele kakhulu lapha kulawo mabandla anamuhla njengoba Moabi bekangenjalo Israyeli bekasihambi esuka endzaweni aya endzaweni noma ngikuphi lapho leyo nsika yemlilo beyiya khona bebahamba nayo Moabi angenjalo bebathinte ehlelweni labo lucobo phansi esiveni sabo lucobo abanyakadanga bahlala khona lapho bebanebantu babo labathumile bebagcoba tintho njengoba bebafanele bende futhi bebanamachawe abo bebanebalweli babo bebanenkosi yabo lebebanayo lebebathola imiyalo yabo kuyo kanjalo njalo kodwa Moabi wambona Israyeli anendlo lebekangenayo bebabone emandla lamakhulu emkhathini wa-Israyeli futhi kwakungumprofethi nalowo mprofethi kwakungumosi futhi bebathi ukuthi uma imbi ingakahambi kahle bebavele nje baphakamise tandla takhe futhi bathi bambe tiphakeme lapho nembi yantshintsha ngako bebangenako lokunjengaloko ngako betama kukucathanisa netepolitiki ngemdonso wepolitiki bathumela ngale kulelinye live futhi bacasha umprofeti kuthi ete ngalapha kude babe nemprofeti futhi athoba nemandla emkhathini wabo njengoba nje Israel bekanawo emkhathini wabo niyakubona kucathanisa kwenyama na niyalibona libandla lenyama namhla na Lende into lefanako impela. Caphelani manje. Bobabili batoba nebaprofeti. Umehluko kuphela lo wawukhona. Mose umprofeti waNkulunkulu. Inkosi yakhe kwakunguNkulunkulu. Ngulapho labe kathola khona imiyalo yakhe. Livi lenkosi. Nabhalamu naye futhi bekanenkosi naleyo nkosi kwakungubhalakhi inkosi yakaMowabi futhi kulapho labe kathola khona imiyalo yakhe netibusiso takhe ngako Mowabi wathi kubhalakhi yehla noma Bhalamu wathi yehla bese ungiqalekisela labantu laba ngoba bambonya bonke buso bemhlaba Bafika nje futhi bakhothe yonke into njengenkhabi ikhotha tjani wathi yehla manje futhi ngiyaconza ukuthi ungaqalekisa ungabusisa noma yini lo yentako iyavunywa manje sifuna ukuchaphela ukuthi lo muntu lona bekangumprofeti logcotshwe nguNkulunkulu kodwa wathengisa ngebutibulo bakhe ngetizathu tetepolitiki njengoba nje libandla lendile namuhla njengaluda Wesley iPentecost nalo lonke licembu lawo labuthengisa ngenxa yemidonso enhlanganeni yawo Mose ngaphansi kwaNkulunkulu Balaamu ngaphansi kwaBalaki noko bobabili labaprofeti beba indvodza lebitiwe yaNkulunkulu futhi bobabili baba kamoya Caphelani umehluko ngamunye bekanenhloko yaMose kwakunguNkulunkulu yaBalaamu kwakunguBalaki Caphelani lapha kutsi kwakamoya kuyasetshendiswa kanjani kufakazisa lokho kutsi lo mvelo usephuthene Mose athunywe nguNkulunkulu asenza weni yekusebentela uhlangabetwa futhi uphoselwa insaye yangolomunye umprofeti waNkulunkulu ungake ukucabange nje lokho Mose abitwe uNkulunkulu wagcotshwa uNkulunkulu eme emsebentini waNkulunkulu wenyukela kuleli lelibanzako licembu lelibophekile nje futhi waphonselwa insayeya ngolomunye umprofeti waNkulunkulu uNkulunkulu lebekambusisile futhi wamgcoba wawungawusho kanjani umehluko na bobabili bebane baprofeti uNkulunkulu wakhuluma kubo bobabili laba prophets Nalabanye babo bathi uNkulunkulu utsite yenda lokho uNkulunkulu utsite yenda lokho manje angikubuti lokho kodwa kuphumile emgcini welivi laNkulunkulu lo mprofeti akunandzaba noma ngabe angumprofeti uphumile emgcini bantu labanengi kakhulu bathola kudukiswa kanjalo oh lo mnakethu angakwenda lokho nalo mnakethu angakwenda lokho futhi aphike livi na Naloko ngikhuluma ngelulwimi lwebantu nelwetingelosi naloko nginetiphiwo ngangekuthi ngingacukula tintsaba noma nginganikela ngato tonke timbahla tami kuthi ngondle labaphuyile kepha ngisasolo ngingesilo lutho labanengi bayota kimi ngalolo suku futhi bathi Nkosi Nkosi angiprofetanga yini ngeligama lakho na angizange yini ngeligama lakho ngikhiphe emadimoni Futhi ngenda imisebenti lenemandla na futhi ngiyothi kubo sukani ku nine sukani kimi nine bendi balokubi angizange senginathi nekunathi noko betha nekuvuma kuthi bakwendile kodwa Jesu wathi beba bendi balokubi yini lokubi na yinto lo wathiko ukuthi ufanele uyende lefanele kwendiwa kepha noko awuyendi Niyabona ukuthi kutoba njani etinsukwini tekugcina na niyawuva wonke lo muca bekungileyo inhloso yami kusihlwa ngitsite ngitophuma ngensimbi yemfica enhloko kodwa ngidothi kuba ngemuva kancanyana mhlawumbe bukani bekungileyo yonke inhloso yami kunikhombisa leli layini ngelivi laNkulunkulu niyabona kuthi uNkulunkulu utofanele aligcine livi lakhe kuze ahlale anguNkulunkulu Manje siyachaphela kuthi omabili lawa bengemadoda akamoya omabili beka baprofeti omabili abidwa futhi Mose akhona lapho nje endzaweni yemsebenzi anensika yemlilo leseyinsha isembi kwakhe nsuku tonke umoya waNkulunkulu usethi kwakhe endzaweni yemsebenzi
Here comes another servant of God
Nago kufika lenye ingcwe yaNkuluNkulu lebitwe uNkuluNkulu yagcotshwa uNkuluNkulu umprofeti lelita kuye livi laNkuluNkulu nalike lilayini leliyingodi akukho muntu longaphikisa lo muntu kuthi waNkuluNkulu waNkuluNkulu ngoba libhayibheli lathi umoya waNkuluNkulu wakhuluma kuye uthi beka ngumprofeti kodwa niyabona Ngesikhathi athola impendulo sibili kuNkulunkulu akakhonanga kuyigcina akayicaphelanga waseke uyahamba uyophonsela Mose insayeya manje Balaamu wafuna intando yaNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe manje ngesikhathi lawa indoda lenkulu leta ngalapha yase ithi Balaamu Balaki inkosi uthumele kuthi uthe kuye masinyane bese uqalekisa labantu laba Israel ngoba basabalale ebusweni bonke bemhlaba uthi manje sebabeka ikhempu bamelana nami futhi bakhothe yonke imibuso lapha ngaphansi kwabo uthi manje sifuna uthe ngalapha uqalekise labantu laba ngoba ngiyaconza kuthi uma uqalekise noma ngubani uqalekisiwe Manje niyabona bengumuntu waNkulunkulu lokubusisako kubusisiwe beka ingcwe yaNkulunkulu naBhalamu manje wacabanga angumprofeti yinye kuphela into kimi lengimele ngiyende uthi lokho kufuna intando yaNkulunkulu lowo ngumsebenzi wemprofeti uma abitelwe ukuthi abe ngumprofeti kwekucala ufanele ende njani umprofeti na ukuthi afune intando livi laNkulunkulu ufanele ayende ngoba angumprofeti livi laNkulunkulu litakuye bathi yeboke awusiye siyazi wethenkolo alisho nakanye libhayibheli ukuthi livi laNkulunkulu litakusiyazi wethenkolo ngibo kanye laba labalonako livi litya kumprofeti waNkulunkulu uthi naku lapha kwakunemuntu lobeka ngumprofeti waNkulunkulu uthi ngesikhathi acashwa kuthi acashwe kuthi ede ngalapha futhi acalekise labanye abantu baNkulunkulu caphelani wahamba wayofuna intsandvo yaNkulunkulu futhi bekafuna kwathi intsandvo yakhe lephelele naNkulunkulu wamnika intsandvo yakhe lephelele kulolu dzaba intsandvo yakhe lephelele yethulwa kuye kwakuyini intsandvo yakhe na ungahambi lelo livi laNkulunkulu lekucala ungahambi nabo ungedami kuhlasela abantu bami bahamba ngetindlela tami letiphelele kunjani lokho namuhla bafuna kuphikisana baphikisane nako konke lokunye uma babona umoya waNkulunkulu usebenda emkhathini wenu futhi bayedama kukwenda bakwetamile iminyaka kugcibela phansi kodwa labo betama kakhulu kakhulu kugcibela kungesikhathi ukhula kakhulu ke ungeke ucalekise lowo uNkulunkulu lakubusisile ungeke nje ukwende ngako niyabona loyo kwakubantu baNkulunkulu manje loyo umprofeti naloku nje bekasethulu lapho uthi acashwe inkosi bekasebenta emkhatsini webantu labadumile kanjalo njalo nelivi laNkulunkulu leta kuye wafuna intsandvo yaNkulunkulu nentsandvo yaNkulunkulu yakhuluma yamphendula yase ithi ungabacalekisi labantu laba ngababusisa manje akukho siyazi wethenkolo ngaphansi kwetibhakabhaka longaphika lomlayeto lesiwushumayelako kodwa ungilo impela livi laNkulunkulu ngesikhathi lesifanele uNkulunkulu uqinisekisile kuyo yonke into leshitiwo noma lokwendiwe ufakazisile ukuthi uqinisile manje akukho siyazi wethenkolo akukho mfundzi weBhayibheli akukho umprofeti longabuka kulelo livi uma angumprofeti utobona into lefanako kodwa uma angaboni into lefanako lokukhombisa ukuthi ikhona into lengakalungi ngoba wena uthi yeboke oh bengingakuthatha ngikuyise ngalapha nangalapha bekenda kanjalo naBhalaki Bhalamu niyabona na kodwa uNkulunkulu wakhomba Mosi manje ke kwakuyini sifakazelo na livi laNkulunkulu futhi wasiva lesicacile sincumo lesingumncamla juqu saNkulunkulu ungahambi ungedami kucalekisa lenkubusisile labo bantu bami kodwa niyathi kuthini Bhalamu bekangabathandzi labo bantu kwekucala nje oh lenjepho bangakhi boBhalamu lokhona eveni namuhla bekangalithandzi lelo cembu kwekucala nje manje emva kokuba sekathola isincumo lesingumncamla juqu saNkulunkulu ungahambi kodwa niyabona esikundleni sekukwenda kwakuyinto lefanako njengakhayini njengakhora bekanemona futhi bekafuna kusizathu sekuhamba nakanjani caphelani inhloko hovisi yakhe yelihlelo emva kokuba sekathumele emuva wathi cha angikholwa ukuthi ngitokwewuka angikholwa ukuthi kukhona lengitokwenda ngabo ngingeke ngiphikisane nalabo bantu ngoba uNkulunkulu sengitshelile ukuthi babantu bakhe futhi angikholwa ukuthi ngitohamba kube bekahlale analoko kodwa phansi enhlitweni yakhe bekangabathanzi niyabona na bebangesibo belicembu lakhe uthi noma yini lebeyingesiyo yelicembu lakhe yayingakalungi kwekucala nje niyabona na uthi wababukela phansi wathi kube khona thinto letimbili kabi labo bantu labatendile impela uNkulunkulu longcwele utobacalekisa abantu labanjalo bona abakafundzi abakafundziswa njengathi sibantu labahlakaniphe kakhulu oh bathisho ukuthi bakhonda uNkulunkulu kodwa babuke bayini na sicuku sengani sicuku setigcila babhuci beludzaka baseGibhithe laba bacosha endasi lapho ngani uNkulunkulu bekangeke atihlanganise ngalutho nesicuku lesingcolile kanjalo wehluleka kubona lelo dvala lelishayiwe naleyo nyoka yelithusi leyo nsika yemlilo wethama kubehlulela ngekubabuka ngaseluhlangothini lekuthi phatha kwabo wehluleka kubona lubito loluphakeme kakhulu loNkulunkulu
by grace by election
ngemusa ngekukhethwa beba kulelo layini banelivi laNkulunkulu futhi ngesikhathi afuna kubaqalekisa uNkulunkulu wathi ungakwendi bami bayekele ungabathinzi manje ngakho lendvodza yajika yabuyela emuva manje bukani inhloko hovisi yayo yelihlelo noko ngesikhathi ibiyela emuva bathumela licembu lelinemandla kakhulu ekuntshintsheni imicondo yebantu ngalesikhathi lesi bangahle kube bebangulabanye esikhundleni semuntu lolilunga nje lelibandla bangahle kube bebabodokotela betebu uNkulunkulu labethako kulesikhathi lesi bangahle kube bebabobishopi noma kumbe bafundisi besifunda belive kuko konke wathuma licembu lele lelingcono nelicembu lelinemandla kakhulu ekuntshintsheni imicondo yebantu umuntu lodzide lobeka nemfundo letside kuba ngcono kakhudlwana futhi lobeka ngakhona kwendlala lisu kuye kangcono akhone kulenda lizindleke niyabona ngulowo khayini lakwentiwa wazindla ngulokho lokwendiwa ngukhora wazindla akusuye loyo lozindlako silahla tizindlo siyamkholwa uNkulunkulu akunandzaba ukuthi noma ini ithini siyamkholwa uNkulunkulu asikuzindli lokushiwo uNkulunkulu ungeke wakuzindla ufanele ukwemukele ngekukholwa futhi noma yini lo yathiko awudzingi ukuthi ube kusazindla angathi ukuthi ukwenda kanjani ngikholwa nje ukuthi uyakwenda angathi ukuthi utosigcina kanjani leso sethembiso kodwa wathi uyokwenda ngiyasikholwa ngiyasemukela ethi kwetisekelo tekuthi ngiyakholwa ukuthi silivi laNkulunkulu wena uthi yeboke ungeke wendlula naloko angathi ukuthi ngitokwendlula kanjani nako kodwa wathi kusho ngikhumbula umelusi wami wasebaptist angitshela wathi kungani ibhili uyoshumayela etinsikeni ebandleni kuya ngani ucabanga ukuthi ukhona lo yova indlo lenjalo na ngathi uNkulunkulu ushito njalo utokwenda kanjani ngemfundo yelibanga lesikhombisa ukhulekele emakhosi futhi ushumayele umhlaba jikelele na ngathi angathi ukuthi ngitokwenda kanjani kodwa ushito njalo futhi lokho nje kungenele kahle mine niyabona na washo njalo angathi ukuthi kutokwendiwa kanjani wathi ucabanga ukuthi bantu kuleli lelikhulu livele lifundisiwe lotho sukuma umelane nalo kulesifundo sekuphilisa ngobuNkulunkulu njalo njalo ucabanga ukuthi batokukholwa lokho na ngathi akusiko kwami kwathi ukuthi ngabe bayakukholwa noma cha ngathi umsebenzi wami ngukushumayela nguloko langitshela kona wathi utoba nami futhi ungitshelile ukuthi kuyokwenda ini futhi kwende kona lokho nje lathi kuyokwenda ngokuqala bamba tanda tabo khona ke kutokwendeka ukuthi uyoze wathi ngisho nemfihlo yenhlitiyo yabo futhi ngakutshela ngako uthi kwendeka ngaleyo ndlela kwenda kanjani na namanje angathi ukuthi kukwenda kanjani akusiwo umsebenzi wami ukuthi kwendiwa kanjani kuyendiwa nje ngubani lobe angachaza ngesikhathi uNkulunkulu atshela Elijah yenyukela lapho bese uhlala entsabeni futhi ngitokondla ngimisele emahwabayi ukuthi akondle na lalingaluthola kanjani lihwabayi lucetu lwesinkwa nelicatha licatha lenhlandi kubhakiwe futhi likuletha kumprofeti na loko kungale kwanoma yini lebe ngingayichaza angicabanga ukuthi nani ningakucabanga noma akukho umuntu longakucabanga kodwa wakwenda nguloko kuphela lokwakudzingekile wakwenda futhi lelo liciniso lako kuthi wakwenda kanjani angathi akusiwo umsebenzi wami kodwa wakwenda kuthi wawenda kanjani umhlaba angathi kodwa wawenda kuthi wayithuma kanjani invozana yakhe angathi kodwa wakwenda kuthi wavuka kanjani kulabafile angathi kodwa wakwenda wangisinzisa kanjani mine na angathi kodwa wakwenda kunjalo Wani sinzisa kanjani nini na? Ngingeke senginitshele. Kodwa wakwenda. Kwangiphilisa kanjani mina na? Angathi kodwa wakwenda. Wethembisa ukuthi bekato kwenda. Futhi uyaligcina livi lakhe. Manje Balaam bekafanele akwati lokho. Futhi bekati kangcono. Caphelani leli lelingcono. Lichembu lelinemandla kakhulu ekuntshintsheni imicondo yebantu. Liyafika futhi yini lengcono na? Bebanetipho letingcono. Futhi akusiko lokho kuphela. Bebangamnika lenye imali ngetulu futhi bebakhona kwethembisa kumnika sikhundla lesingcono manje ngaphandle nje kwekuba ngumfundisi lovamile ebandleni sitokwenda superintendent wesigodzi nyabona na loko sitokwendela indlo letsite uma nje utocosha leso sicuku sebantu siphume lapho uyabona futhi ukumise loko. Oh, bethembisa kumnika sikhundla lesikhulu. Wathi ngesikhathi ubabusisa kakhulu. Wathi uyathi nginemandla ekukukhuphulela esikhundleni. Bukani ukuthi uwathola phi emavi akhe? Inhloko yesive. Beka wathola phi imoti emavi akhe na? Inkosi yasezulwini sinye kwakusethembiso selivi laNkulunkulu ngitokuthatha ngikuyise evende sethembiso uthi akukho muntu loyoma embi kwakho ngiyothuma abomanyovu embi kwakho bese bayabacosha kusukela ngesekudla kuya ngesancele uthi utolithatha lelive ngiprom sengivele ngilinike wena chubeka ulithathe lidle lakho. Futhi manje niyabona nguloyoke uMosi bekamlalele nalendvodza beyilalele sekuze kufika indlo letsite enhlitweni yayo lucobo lebe inemona ngayo futhi ngako ke yaya enhlokweni yayo yebafundisi niyabona na caphelani sikhundla lesingcono wathi uyathi ukuthi nginemandla ekukukhuphulela esikhundleni na ngitokukhuphulela endzaweni lengcono ngitokwendela lokunye lokunengi. Ngitokukhuphulela umholo wakho, ngitokunika liholo lelingcono. Futhi ngesikhathi ethembisa kumnika konke lokwaloku, kwamphumbuthekisa. Bangakhi boBhalamu labakhona emhlabeni namuhla. Loko ngesikhundla lesingcono, libandla lelingcono, sethembiso sendlo letside. Uma indvodza ithola ukuthi emehlo ayo avulekele evini nekusebenta kwaNkulunkulu. Naleyo ndvodza lelungile, lenemandla ekuntshintsha imicondo yebandla, itocala iphume njengengceku yaNkulunkulu, futhi iphethe libandla lelihle. Emva kwesikhashana, umbhaphathiso womoya longcwele wethulwa kuyo, umbhaphathiso egameni laJesu wethulwa kuyo, lokungumbhalo, nalokunguyona ndlela kuphela yemibhalo yekubhaphathisa. Futhi uma wethulwa kuyo, nelihlelo lati ukuthi batolahlekela ngiyo uma icala loko bethembisa kumnika sikhundla lesingcono nenguquko ebandleni niyabona buBhalamu lobudzala futhi kona kanye nje njengoba kwakunjalo ekuqaleni. Manje leyo ndvodza lefundza lelo Bhayibheli ingeke yalifundza ngaphandle uma ibona ukuthi lelo liqiniso. Akukho muntu lowake wabhabhatisa asebendisa ticu teyise indvodzana moya longcwele kusivumo kholo saseKatolika futhi akusiyo imfundziso yeliBhayibheli. Akukho muntu eBhayibhelini lowake wabhabhatiswa noma iminyaka lengamakhulu lamathathu emva kokufa kwempostoli wekugcina ngaphandle kwalokwa kubhabhatiswa egameni laJesu Kristu. Libandla laseKatolika laqala lokho nabo bonke labanye betha kuko futhi noma ngimuphi umfundisi ahleti lapho adadishela khona futhi utokubuka lokho uyathi ukuthi kuliciniso kodwa ngenxa yeludumo kubamba sikhundla sakhe acatshangwe kangcono emkhathini webantu uyanxemphethisa. Yebo ke wena uthi uNkulunkulu umbusisile impela labanye babo banetiphiwo tekuphilisa labanye babo banemikhankaso lemikhulu naloko kuhlikihla ngqo ebusweni babo futhi bathola impendulo lefanako levela evini laNkulunkulu futhi wena noma ke ngumuphi lomunye umuntu lebe kangayithola uNkulunkulu akaguchuki niyabona ukuthi ngiconze kuthini na Balaamu endela sikhundla lesingcono wacabanga manje bukani ngesikhathi lelo cembu lelingcono selibuya loqondzile Balaamu lapha wathatha sihloko mbumbulu niyabona na wathi le leli cembu lelingcono liyabuya bekafanele ngabe wathi sukani embi kwami nginitshelile livi laNkulunkulu hambani lona ngisho kanje inkhosi kodwa niyabona tiphiwo nekuba ngumuntu lodume kakhulu. Oh, bathanda kanjani kukwenda? Sitokuthumela emhlabeni wonke. Sitokunika indiza lekhethekile. Sitosita ngetimali imihlangano yakho nzawutonke. Uma utovele nje, oh cha, Ngiyabona na, siyathi ukuthi livi lithini, siyathi ukuthi uNkulunkulu wathini, sitohlala naloko, ngekusitwa uNkulunkulu. Ngiyabona na, akunandzaba ukuthi nihloboni yesethembiso, nekuthi kunenkangakanani longakukhokha, nekuthi kungakhi loko, noma lolokunye longakuveta. Sifuna isho kanje inkosi nekuthi wathini lapha kucala. Yebo ke libandla lathi loko kuda kamuva sifuna lo lokwashiwa uNkulunkulu ukuqaleni uthi noma yini leyengetiwe kulo noma lesusuwe kulo ngisho neligama lakho lithosuswa encwadini yokuphila kwengeta livilinye kulo noma kususa livilinye kulo sifuna loko lakusho hayi lokwashiwa libandla lokwashiwa uDokotela Jones lokwashiwa ngolomunye umuntu sifuna lokwashiwa isho kanje inkosi lokwashiwa livi. Kodwa manje sithola Balaamu ingxeke yaNkulunkulu nalamanengi aleyo ndvodza iqala kuphuma futhi agcotshwe nguNkulunkulu futhi ikhuluma livi laNkulunkulu ngetintfo letinengi. Kodwa uma sekufika eqinisweni leligcwele bangeke bakwende. Caphelani lapha. Njengomprofethi waNkulunkulu bekangakafaneli abambeke eqenjini lelinjengalelo kwekucala nje bekangakafaneli ahambe nabo. Kodwa bukani ngenxa yeludumo niyabona ngenxa yanembeza wakhe wathi yebo-ke hlalani busuku bonke futhi ndoyetama futhi niyabona ngitoyetama futhi ufuna kwetamelani futhi na uNkulunkulu besavela amtshelile ukuthi akathini. NkuNkulunkulu wathi batshele ukuthi awuyi lelo livi lakhe lasekuqaleni angiyi futhi ungayi ungakuqalekisi lengikubusisile. Manje bukani ukuthi lokho kwamjikela kanjani emva kwesikhashana niyabona na futhi kuyokwenda ngaso sonke isikhathi. Uma uNkulunkulu asho noma yini uconze yona akawuguqula umcondvo wakhe ngayo uhlala nelivi lakhe ngco. Akunandzaba ukuthi noma ngumuphi lomunye uthini uhlala ngco nalelo livi. Manje Balaamu bekafanele athi kangcono, bekafanele athi khiphe esigungwini lesinjalo. Kodwa tonke leto tipho letinhle nesethembiso senkosi leyathi uyathi ngingakwenda ngingumbhishobhi ngingenda nje noma yini lengifuna kuyenda uthi ngitokukhuphula uma utota ungentele kona. Uthi uNkulunkulu bekasavele amtshelile ungakwendi. Kodwa noko Balaamu wathi nine hlalani busuku bonke uthi ngitowetama futhi. Niyabona bekanelivi awudzingeki ukuthi ube usaphikisa ngalo. uNkulunkulu sewuvele uqedzile kusho njalo nelicembu lelinjalo bahlala njalo bakhuluma bakukhiphe entsandveni yaNkulunkulu uma utobavumela. Kwakukhona licembu linye ukuthi lide kumprofeti ngalesinye isikhathi lothiwa nguJobe bebangakhoni kukhuluma bamkhiphe wabona umbono bekathi ukuthi ngukuphi lokwakulungile. Balaamu wabona umbono noma kunjalo akahlalanga nalo. Akunandzaba ukuthi emachembu elibandla lakhe asho kangakanani ukuthi oh Jobe bewufanele wente loku bewufanele wente loko ngisho nemkakhe lowesilisa wathi ukhuluma njengemuntu losiwula. Niyabona na ngiyathi ukuthi inkosi ithitheni ngiyathi ukuthi beyidzingani futhi nguloko lengikwendile. Niyabona wahlala naloko uNkulunkulu lamtshela kona. Caphelani Balaamu asebenzisa sihloko mbumbulu sakhe ngenxa yanembeza wakhe. Niyabona na wathi yebo-ke ngitothola ngitowetama futhi manje nako lapho uta khona. Ngekwesibili bangakhi boBalaamu lesinabo kusihlwa lothanza kusebenzisa leso sihloko mbumbulu samateu wemashumi lamabili nesiphohlongo vesi lelishumi nemfica ngenxa yanembeza wabo nje. Bangakhi lofuna kusebenzisa Malakhi wesine ngenxa yanembeza wabo na? Bangakhi lofuna kusebenzisa Luka welishumi nesikhombisa livesi lemashumi lamathathu ngenxa yanembeza wabo nje? Bangakhi lofuna kusebenzisa letintfo leti noko? Yebo-ke ngiyakutshela ngikholwa ukuthi bonke bahlangahlangene kuloko. Futhi-ke nangu uBalaamu etama ukuthi mhlawumbe engxenye uNkulunkulu uhlangahlangene. Ngitowetama futhi niyabona ngibone ukuthi uthitheni manje uyayati inhlitiyo yakho. Kaphelani Balaam wasebenzisa lesihloko mbumbulu ngenxa yanembeza wakhe luqobo ngoba empeleni bekafuna leyo mali bekafuna leso sikhulu bekafuna lokho bekafuna lo msebenzi bekafuna leso sikhundla kuthi abukwe kuse njengadokotela sibanibani ngako wathi ngitoweta amafuthi oh kubo Balaam even kusihlwa Ikhundla letethenjisiwe kuthandwa abantu hey oh hey benda nzimzimu nembeza wabo ngabo ngenxa yemahlelo abo bathi nawenda lokho ufanele uhambe ngiyathi uyindvodza lekahle futhi siyakuthanda futhi yena uyindvodza lekahle siyakuthanda kodwa ungeke wakushumayela lokho imfundziso yethu yethu ithi ungeke wakwenda lokho dokotela sibanibani wathi kungalendlela lekungiyo manje ufanele ukukholwe ngalendlela uma uhlala nathi manje uma ufuna ngiyathi ubene sikhathi lesimatima yeboke ngitobona ukuthi ngeke yini ngikukhuphule esikhundleni mhlawumbe untshintshe emabandla oh wena Balaam uma uyathi insandvo yaNkuluNkulunkulu yente uNkulunkulu angeke aguqule umcondo wakhe cha Indlo lebekangedlula ngayo liqiniso lemiyalo wakhe wathi yeboke ngito wethe amafuthi qaphelani boBalaam lapho ngako manje khumbulani ngesikhathi efika ebusukwini besibili nalomuntu lodumile lomkhulu bekasavele ana nembeza wakhe ubuthundu futhi unzimzimu uNkulunkulu wamkhulula wahamba manje uNkulunkulu akaguqula umcondo wakhe kodwa umnika intsandvo yakhe levumelako Kubekake kodwa wathola ukuthi akuna usebenda. NkuluNkulu bekathi ukuthi kwakunani enhlitweni yaBalaam. Nalo kunje beka ngumprofet, bekathi ukuthi beka bazonda labo bagicikile abangcwele. Futhi uvele nje bekathi ofuna kubaqalekisa na kanjani? Futhi NkuluNkulu beka savele amtshelile ukuthi angakwendi, kodwa noko uyeda bekafuna ukukwenda. Futhi ngako NkuluNkulu wamiyekela wachubeka. NkuluNkulu wathi chubeka. Manje khumbulani akawuguculanga umcondo wakhe. Qaphelani. Kwakuthi ifiso sakhe kubaqalekisa. Labantu lebeka bathatha ngekuthi batinhlanya, bekafuna kubaqalekisa, bekafuna sikhundla, bekangafuni ukuthi lulata ngabo. Ngako wacabanga ukuthi uma angake entele inkosi lesento lesincane, khona ke bekatho khushulwa esikhundleni. NkuluNkulu akawuguculanga umcondo wakhe noma livi lakhe. Kodwa uthokunika sifiso senhlitiyo yakhe, senhlitiyo yakho. Wakwethembisa lokho niyakwathi lokho na wethembisa ukukunika sifiso senhlitiyo yakho uthi sifiso sakho asibe livi laNkuluNkulu sifiso sakho asibe intsandvo yakhe kungabi intsandvo lekungeyakho intsandvo yakhe uma a umcele indlo letside akakuniki uthi ngiyakubonga Nkosi uyakwathi lokuhle bukani ngisho nenkosi Hezekia ngesikhathi athumela lo mprofeti enhla lapho kuye uNkulunkulu wakwenda futhi wathi hlelembisa indlu yakho utokufa Hezekia waguculela buso bakhe elubonzeni wase ukhala kalusiqa futhi wathi Nkosi uNkulunkulu ngicela unginake ngihambile embi kwakho ngenhlitiyo lephelele ngifuna ungivumele ngiphile kathi ngeminyaka lelishumi nesihlanu kulungile uNkulunkulu wakhuluma kumprofeti wathi buyela emuva bese umtshela ukuthi ngimvile futhi wendani na waletha lihlazo ethi kwaso sonke sive wokhela kuthukuthela kwaNkulunkulu ngange kuthi bekasatombulala kunjalo niyakwathi lokho wahlubuka kuNkulunkulu Kwakuyoba ngcono kakhulu kusuka sive inkhosi nabo bonke kube bekaqhubekile futhi wathatha into yokuqala kuNkulunkulu kuye kodwa kwabonakala kulukhuni kumprofeti ngesikhathi umprofeti adingeka ukuthi abuyele emuva futhi akhulume livi laNkulunkulu kuye emva kokuba sekamtshelile kodwa uNkulunkulu wathi qhubeka kodwa niyabona kwaletha lihlazo wendani Balaam na Emva kwekwathi insandvo yaNkuluNkulu uthi noko bekaphikelele bekatokwenda na kanjani uthi wendani na caphelani akazange awuguqule umcondo wakhe bekakwathi lokwakusenhlitweni yakhe niyathi Thomas ngalesinye sikhathi akakukholwanga nje cha wathi cha ke angeke ngikukholwe lokho uma bengingathatha sanda sami bese ngisifaka eluhlangothini lwakhe ngisifake etipikilini tesandla sakhe yebo ke lapho ke ngito kukholwa ke wathi wota lapha Thomas niyabona na Manje faka tanda takho lapha. Manje oh Thomas wathi manje inkosi yami naNkulunkulu wami. Wathi yebo sewubonile. Uthi manje sewuyakholwa. Mkhulu kakhulu kangakanani umvuzo wabo. Lo ngakaze abone kepha noko akholwe. Bantu ngaletinye tikhathi ngeke bamemukele umoya longcwele ngaphandle uma bakhuluma ngetilwimi. Ngiyakholelwa ekukhulumeni ngetilwimi impela. UNkulunkulu lolungile uyakunika sifiso senhliziyo yakho kodwa akunandzaba ukuthi ukhuluma kakhulu kangakanani ngetilwimi kepha uphikele livi usephutheni noma kanjani niyabona na niyabona awungeni ngekukhuluma ngetilwimi ungena ngekugcina lonke livi lobo ufakazi lobo bonakalako bamoya longcwele uma ukholwa livi laNkulunkulu niyabona na Ngiyakholelwa ekukhulumeni ngetilwimi. Ngiyakholwa ungaphiliswa njengoba ngishito manje ekuseni. Uze ukhulume ngelulwimi lolusha. Ngikwendile qobo lwami ukuthi ngiyathi ukuthi kuliciniso. Ngiyathi ukuthi kuliciniso kodwa leso akusizo sibonakaliso wena ukuthi ungumntana lokhethiwe waNkulunkulu. Niyabona na? Cha mbamba. Akazange athi labanengi bayokuta kimi futhi bathi Nkosi angiprofetanga yini futhi ngende tonke letinto leti letinkulu ngeligama lakho na iyothi sukani kimi nine lenenda lokubi angizange nginathi nikhuluma ngetilwimi bese ke nala kubhaphatiswa egameni la Jesu Kristu na kukhona lokungalungi indzawana thide yebo mbamba noma ngutipi taleto timbo noma nguyipi yaleyo miyalo uNkulunkulu la iniketa Ukhona lokungalungi. Nje hlola nembeza wakho luqobo. Bese uyabona ukuthi ubone ukuthi iBhayibheli lithi teni. Ngikhombise indzawo letsite lapho khona lo tsite abhaphatiswa egameni leyise indvodzana moya longcwele. Niyabona na akukho. Kodwa niyabona ngaletinye tikhathi ngenxa yanembeza wakho. Wena uthi yebo ke. Wena uthi uNkulunkulu ukhuluma nebesifazane emayelana nekuthi bafanele bente kanjani. Kuthi bangadigqoki tikhindi netinto kodwa uyathi umelusi wathi ngako bathatha indlela lelula bayathi ukuthi uNkulunkulu wathini ngako lapha niyabona na impela uNkulunkulu washo njalo ngako bafuna kukwenda na kanjani niyabona betama kuthola ligcembe lekubhaca yebo ke ngicabanga ukuthi kungcono kakhulu umoya awuvunguti ya kodwa uNkulunkulu washo ngewesilisa ukuthi agcoke lokwehlukile kwesifazane Nangabe wesifazane agcoka sembatho lesiphathelene newesilisa kwakusinengiso ebusweni bakhe ngako akukalungi yebo futhi awukafanele ukwende cha niyabona na ngako ke akukalungi kodwa niyabona betama kuthola ligcembe lokubhaca kuthi inkosi yangitshela ukuthi ngende lokho angisho ukuthi ayishongo kodwa buka akusiyo intando yayo lephelele kufanele kube intando yakhe levumelako Niyabona ukuthi iyokwendani na itoko nakalisa sicuku songe yonakalisa yonke ikhempu laphelani lapha uNkulunkulu akawuguculanga umcondo wakhe livi lakhe kodwa uNkulunkulu lolungile futhi uyakunika sifiso senhliziyo yakho noma nje siphambene nenzandwe yakhe niyakukholwa lokho na Bukani uNkulunkulu watshela Mose yehlela endasi lapho lo mprofeti logcotshiwe wathi yehlela lapho bese ukhuluma nalelo dvala selivele lishayiwe Mose wehlela lapho ekuthukutheleni kwakhe wathatha indvuku wase uthi nine mahlubuka ngabe sifanele sinikhelele emanti kuleli dvala na wase uyalishaya lidvala emanti angaphumi walishaya futhi aphuma Wakuphambene nenzandwe yaNkulunkulu kwabhidlita lonke lichebo eBhayibhelini Kristu wathineka ashayo kwesibili niyabona na Kristu washaywa kanye kwabhidlita lonke lichebo kodwa umnika intsandwe yakhe levumelako manje ke kamuva wathi niyabona sesinitholele emandi ya nginilethele wona nine bavukeli uNkulunkulu wathi wota lapha Mose wota lapha kuphukela lapha esicongweni bewuyinceku lethembekile Njengalo wesifazane lona ticathulo letingemandondo ugibelile uyabona buka ngaleya uyalibona live lesethembiso oh nkhosi kodwa awunakwe wela uthethe intsandvo yami levumelako endasi lapha edwaleni uthi khathi mulise wena uyabona futhi hayi mine uthi ingcwelise wena awungingcwelisanga mine awuligcinanga livi lami lasekuqaleni lengikutshele ukuthi ukwende noko emanti aphuma Ungabeka tandla ethi kwalabagulako futhi basinze ungaprofetha noma ukhulume ngetilwimi kodwa indlo ngule gcina livi lakhe lasekuqaleni uNkulunkulu akawugucula umqondo wakhe emngane ufanele ugcine kuthunywa nguye intsandvo yakhe oh yeboke lokho kwakukwe bafundzi akaguquki uma asolo anaye umfundzi lokho kuthunywa lokufanako hambani niye eveni lonke futhi nishumayele livangeli letibonakaliso leti titobalandzela labakholwako akukaze kuguquke angeke aguquke manje wena ungathi yeboke ngiyakutshela akusiko kwalolu suku oh wena wakaBalaam niyabona na niyabona uNkulunkulu akaguquki unguye itolo namhlanje phakathi bukani nje bakaBalaam namuhla oh ngiyathi eBhayibhelini bebabhabhathisa egameni laJesu kodwa buka bonke bantu angikhathali ukuthi bantu wendeni alikho lelinye ligama ngaphansi kwelizulu lelinikiwe ebantwini leningasinziswa ngalo akukho ukuthethelelwa kwesono kuphela ngeligama laJesu Kristu ini uthi ulunge kanganani uthi wendani lokho akaphathelani ngalutho nako livi laNkulunkulu lasekuqaleni ufanele uhlale nalelo ulungile kulalela livi lakhe kungcono kunemhlatshelo Niyakhumbula ngaleso sikhathi lapho Sawula abuya Balaam bekanesiphiwo sekukholwa uthi bekangasisebenzisa kuleli phelele lasekuqaleni livi laNkulunkulu Emadoda namanengi ensimini namuhla netiphiwo tekuphilisa lebengangenda into lefanako emadoda namanengi ngaphandle lapha bantu bakhuluma ngetilwimi bantu baprofeta siphiwo bangasisebenzisela umbuso waNkulunkulu kodwa abakwendi bathatha naNkulunkulu uyababusisa nakanjani uthola intsando levumelako kodwa bakwendela kuthandwa abantu nekuthi jabulisa kuthi zulela bathengisa ngebutibulo babo njengoba kwenda esawu niyabona batithengisa enhlanganweni bathengisiwe njengoba kwenda Balaam niyabona na labanengi kakhulu benda namuhla into lefanako siyathi kuthi lokho kunjalo bathengisa ngebutibulo babo Besifazane batisho ukuthi banamoya longcwele bagcoka tikhindi wesilisa abavumela emapulpiti besifazane labaphungule tinwele emapulpiti bendi ebusweni babo bagcoka tembatho tetenkolo sikhubekiso lesikhulu kwendlula tonke libandla lelake laba naso Uma nifuna kwati emandleni etepolitiki kuthi sikhathisini eminyakeni wembuso bukani kuthi emaJuda akuphi bukelani kuthi emaJuda akanjani ngoba asive uma nifuna kwati kuthi tive time kuphi bukelani emaJuda uma nifuna kwati kuthi libandla lime kuphi bukani besifazane bukani kuthi phatha emkhathini webesifazane ngoba ungulokumelele libandla Uma nibona konakala emkhathini webesifazane nithola konakala ebandleni kuthi uba yini Jezebeli lo tipendile kona impela nje libandla leselibe ngiko niyabona na manje lelo liqiniso futhi niyakwati lokho niyabona na uma nifuna kwati ukuthi libandla likuphi bukani ukuthi phatha emkhathini webesifazane ngoba ungilo libandla lingwesifazane uma nifuna kwati simo lesikhona sebuve bukani emaJuda Kaphelani njengoba uNkulunkulu asho kuBalaam emva kokuba sekeve sincumo lesiliqiniso lesingumncamla jucu livi ungahambi yebo wase uyamtshela ke emva kokuba sekabonile enhlitweni yakhe kuthi kwakutokwendekani umnika intsandvo yakhe levumelako ngako wathi hamba Nawe ungenda indlo lefanako uma ungafuni kuhamba eqinisweni ungahamba futhi ube nenkonzo lenkulu impela ungakwenda kodwa uthatha intsandwe yakhe levumelako uhamba etikwelivi lakhe uyokuphumelelisa impela njengoba enda Balaam nje Beka imphumelelo kodwa bengakhona kubaqalekisa labo bantu akakhonanga kukwenda ngoba ngaso sonke isikhathi uma aqalekisa bekabusisa niyabona bekangakhona kukwenda kodwa lapho sekafika la abangulophumelelako khona enzuzweni yakhe nemphumelelo wafundzisa labo bantu ngabhalakhi kuthi baphinge Waletha ikhembi yaIsrayeli futhi wabashadisa wathi ngani sonke simunye ngani nikhonde uNkulunkulu lofanako sinemprofeti enhla lapha nani ninemprofeti endasi lapho futhi sinemihlatshelo lefanako Jehova lofanako njengabo babe bethu manje yini nonke ningavele nje nite futhi nihlangane nathi iBhayibheli lathi Ningathi hlanganise emkhathini walabangakholwa. Ningaboshelwa kanye nabo nhlobo. Uma bangalikholwa, kweshani kubo. Niyabona na, kumani nehlukane, isho inkhosi, futhi ngito nemukela. Niyabona na, ningathinzi tintho letingcolile. Kunjalo, kungcola kwabo ngekumelana nelivi, netintho letinjalo, kweshani kuko, ningakulaleli. Futhi lapha sithola ukuthi Balaam wehlela lapho futhi uqala kufundisa abantu futhi bekanekweduka futhi ugijima ngendlela yaBalaam ukuthi wenda kanjani futhi wafundisa Balaki nebantwana baIsrayeli baphinga nenhlupheko yashaya sive sakaIsrayeli bantu letinkulungwane tabo tafa ngelilanga linye futhi ngesikhathi bonke baselapho embikwe altar yaNkulunkulu bakuleka naku kuta invota lengumIsrayeli newesifazane wakaMidiyani wesifazane welihlelo wase ungena ethendeni nenvotsana yempriest yahamba yawelela lapho yase ithatha sikhali yababulala bobabili naloko kwamisa lulaka lwaNkulunkulu niyawathi loyo ukuthi ngumbhalo ngabe loko kunjalo na niyabona na kodwa kwendekani na Balaam waphumelela ekuchedzeni Israel emandla kwendani na wachedza emandla ikhembu yabo uNkulunkulu wamvumela wahamba futhi wachedza emandla ikhembu yabo futhi konakalisa ikhembu yonke futhi uma kuqala imfundiso letsite lengesilo liqiniso leBhayibheli yonakalisa ikhempu yonke lomunye usukuma nembono lowehlukile njengakhora futhi athi yeboke lokhu loko nalo lokunye futhi nginembono lowehlukile konakalisa ikhempu yonke futhi nguloko lokwente yonke ikhempu yelibandla namuhla kunjalo afundzisa njengoba enda acedza emandla yonke ikhempu yaseKadesh Barnea livi lemancamo ngesikhathi befika eKadesh Barnea ngaleso sikhathi kucedwa emandla kwekhempu bayabuya bebahambe kahle emva khumbulani bebadle kudla kwetingelosi bebanelivi laNkulunkulu njalo ebusuku libonakaliswa futhi badla kudla banatha edwaleni benda konke bayibona imimangaliso bambukela Mosi futhi balibona livi lakhe batibona tiprofeto takhe yonke into kwase kuthi ke ekugcineni ngesikhathi balalela lo mfundisi wemanga wangena emkhathini wabo futhi afundzisa lokungakalungi wacetha emandla ikhembu futhi waphumelela ngako angahle kube wakhatakhiwe temadola lasigitsi angahle kube bekanemahlelo lamakhulu angahle kube wangeta tingulungwane letiphindwe katingulungwane futhi wenda imisebenti lemikhulu nemisebenti lenemandla futhi bekangumprofeti loko kulungile kodwa kuphela nje uma kungekhona kanye nelivi laNkulunkulu kungcono ukhweshe kuko uNkulunkulu akawuguculi umqondo wakhe hlala nelivi lakhe ngqo ngoba nguloko lokuthi ophuma ekugcineni livi ngelivi loyo lowosusa livi linye kulo noma angethe livi linye kulo lifanele lihlale lelo livi manje lalelisisani manje ngesikhathi kufika kuhlolwa kwelivi ngesikhathi bewela futhi bababona labaphikisana nabo babakhulu kakhulu labaphikisana nabo labakhulu kwendlula bonke labake bababona ema-Amaleki bekaphindwe kalishumi ngebukhulu babo bathi sibukeka njengetinsethe bofenisi bawo noma emadolobha awo abiyelwe kakhulu kangangoba angaze adlale umjako wetincola atungeleta incola letimbili ahamba ngalamakhulu emandla atungeleta tindvonga niyabona temadolobha awo ngani tikhali tawo tiphumelele dinze futhi atidlakela ngani sibukeka sifana netinsethe ngeke sikwente futhi emadoda lamabili ema kulelo livi Caleb naJoshua athi ake nime kancane nine bantu lenithi gitsi letimbili thulani two umzuzu nje sinemandla kakhulu ukukwenda niyabona sinemandla kakhulu ngeke sicathaniswe nabo bebasekeleke kukuphi na uNkulunkulu wathi ngininikele live lenu futhi nabo beme lapho kodwa labantu bese bavele bashadiselene emkhathini kwaletinye tindlo nato tonke tinhlobo tetivumokholo nemisimeto emkhathini wabo futhi nje babuthakathaka bede umgogodla bangathi ukuthi batojikela ngakuphi nekuthi benteni kunjalo nako kufika kuhlola kwelivi Noko ukunika imvumo yekuthi wende uvumela intsandvo yakho intsandvo levumelako athi kuthi lokusenhlitweni yakho uyakwazi. Wena uthi yebo ke mnakethu Branham ngenda kuthi nekuthi akungihluphi uNkulunkulu uyangibusisa lonke lilanga ngihlabela emoyeni ngidansa emoyeni ngi utokuvumela chubeka kunjalo kodwa utokwenda njani na ngigcoka tikhindi futhi ngenda lokhu akungihluphi ngiyathi kuthi kukholwa kwami kuKristu hayi kuloko lengikugcokako kodwa iBhayibheli lathi kukhona into letsite kuko niyabona na utokwenda njani na utokwenda sikhubekiso njengoba kwenda Balamu ngaphambi kwabo bonke labanye besifazane. Utokwenda njani emantombataneni akho lasemancane na? Utoba nesicuku sabo Riketha, loko kunjalo impela, sicuku sabo Jezebel, labancane labatipendile, niyabona na? Kodwa uNkulunkulu utokuphumelelisa. Ngani uyangibusisa, angikungabathi loko. Wabusisa Balamu naye, niyabona na? Impela utokwenda, uhamba enthandweni yakhe levumelako. Hayi inthando yakhe lephelele. uNkulunkulu akawugucula umchondo wakhe, ngoba uyakubusisa. Wabusisa Israyeli khona ngaphandle lapho iminyaka lengemashumi lamane. Bendani na? Bashada bafati, bakhulisa imindeni, bacabuza abantwana, bakhokha kweshumi kwabo, bahlala khona ngaphandle lapho. Nalo uNkulunkulu wababusisa ehlane, wabondla ngemana, njalo njalo. Uthi wonke wonke wabo wabhubha. Ngoba abazange bagcine yakhe yasekuqaleni levumelako intando yakhe yasekuqaleni livi lakhe bathatha indlela yakhe levumelako chubeka kodwa ukhumbule ngesikhathi besuka eKadeshi ababange basahamba bachubekele embili bavele nje bahamba batungeleta batungeleta ehlane lapho ngabe baphuma etinsukini letimbili emva kwaloko ngabe bese basevendle sethembiso bahamba iminyaka lengemashumi lamane futhi bonke bafa ngaphandle kwaJoshua naCaleb labo labahlala evini lasekuqaleni. Oh uNkulunkulu sisite. uNkulunkulu akayiguculi intando yakhe. Akawuguculi umcondo wakhe. Kodwa utokubusisa. Impela wambusisa Balamu. Uthi wendani endasi lapho na? Wayonakalisa yonke ikhembu niyabona. Ufanele uhlale kuloko lakusho. Akaliguculanga licebo lakhe lasekuqaleni. Manje bukani baka Balamu namuhla. Ensimini bewungabuka. Qalata nje. Baphumelela bakhuluma ngetilwimi impela basebenzisa siphiwo saNkuluNkulu kuthi bazuze yonke into impela kodwa bona lonke libandla laNkuluNkulu ngalokufundisa kwabo lokonakele kunjalo munye wathi kimi wathi ukwendela ini loku na ukwendela ini loku na ngathi awukukholwa yini ukuthi lelo liciniso na oh yebo kodwa wathi uyathi kuthini lowo akusiwe umsebenzi wakho ufanele ukhulekele labagulako bakukholwa ukuthi ungumprofeti ngani bewungafundisa labo besifazane ukuthi kanjani nalabo wesilisa ukuthi bakwende kanjani loku loko lolokunye ungabafundisa kanjani tibalo tabongwaqa nangabe bangeke babafunda ngisho bo ABC babo na ungabafundisa kanjani leto tindlo bangeke bayithathe nencwadi yakufundisa bantwana kufunda nje niyabona na ufanele ubuye futhi uqale lapho waqala khona noma lapho washiya khona bese uthatha lonke livi laNkuluNkulu ngubukeni nje ensimini namuhla njengoba Balamu washada ebandleni laNkuluNkulu ingwadla washadisela ingwadla ebandleni laNkuluNkulu kanjalo nalabo thishela memanga namuhla betama kunitshela batoti shadisela tonke letinhlangano leti nalabantu engwadleni lenzala yasesambulweni selihlumi nesikhombisa imfundiso yabo yabhalami itungeleta namuhla futhi ithi siyafana nje sonke singamaKristu nebapristi nabopapa nalokunye bonke banqemphetisa futhi benda lokhu umshumayeli wathi ngathi ngisho umshumayeli wePentecostal bonke baqale manje banikana singwa ikosha lokuchaza ukuthi ashtoreth lo nkulunkulu wenyeti singwa lesilicebelengwane lesindingilizi ikosha uthi vala emehlo akho usithathe nangabe silimata nembeza wakho vala emehlo akho singwa lesilicebelengwane lesindingilizi sichaza ukuthini na sithatha umtimba lohleshuliwe Jesu Kristu lohleshuliwe hayi uNkulunkulu wenyeti loyindingilizi Ashtoreth Maria lathatha indzawo yakhe nekosha yemaRoma isolo indingilizi ngaNkulunkulu wenyeti uNkulunkulu kade hayi uNkulunkulu Sine sinesingwa ikosha lesihleshuliwe impela. Oh, ngako manje lengwadla lenkulu yasesambulweni selishumi nesikhombisa labo thishela bakaBhalamu nemfundiso yabo yemanga ishadisa libandla kulolo hlobo lwenyakanyaka. Bukisisa uma sekuta kule mancamo esikhathini sekugcina. Bukani buthakathaka bako manje. Inhlangano letehlukene letinye makhulu la imfica nendo lenye idonsa ngendlela lenye nalenye ngalenye akukho abunye emkhathini wathu futhi titama kuletha abunye lokungakasekelwa livi laNkuluNkulu licebo laNkuluNkulu lasecaleni balifaka ngete politiki nenhlangano. Nkulunkulu akawuguqula umcondo wakhe, uhlala ngcone livi lakhe, wathi kuthi awendlula emazulu nemhlaba kepha livi lami ngeke kunjalo uhlala nelivi lakhe lasekuqaleni. Oh he, naloku basazindla ngekumelana nalo njengoba benda nje futhi nje yinye kuphela into lokumele yendiwe angeke aliguqule. Kholwa nje ngoba kokubili emazulu nemhlaba kuthi awendlula livi lakhe lingeke lehluleke. Niyabona na? Niyabona kuthi niya ekushadeni kuphi na? Niyatibona tepolitiki netimbo kuthi betama kanjani kuhlanganisa libandla ndzawonye ngetepolitiki ebandleni na? Asikahlanganiswa kuKristu ngetepolitiki, sihlanganiswa libandla kuKristu ngempapatiso wamoya longcwele. Kuthi indlela lowathi ngayo umpapatiso wamoya longcwele kungoba lo moya kuwe ukhomba lonke livi laNkuluNkulu ukuthi liliciniso. Kunjalo ngoba nguloyo naloyo lothi osusa livi linye kulo noma angete livi linye kulo sabelo sakhe siyosuswa encwadini yokuphila. Noko uyaphumelela wena usho njalo ungeke walikholwa lelo ngempumelelo ungeke umehlulele uNkulunkulu ngempumelelo umhlaba uyaphumelela Bhalamu waphumelela ngako kodwa mnakethu wehlulela uNkulunkulu ngelivi lakhe uyaligcina livi lakhe futhi alikhombe ukuthi liliciniso ngako khumbula mngani kuphela nje uma usaphila ungalokothi ukukhohlwe lokho. uNkulunkulu akawuguculi umcondo wakhe. Noko uyobusisa, uyokuvumela uhambe ngenthando yakhe levumelako. Kodwa angeke awuguculi umcondo wakhe. Angeke aliguculi licebo lakhe. Angeke aliguculi livi lakhe ngawe. Cha mnumzane, ufanele uguquke. Ungeke ube nelivi laNkuluNkulu kucathanisa lokwendeke kuwe. Ufanele ube nalokwendeke kuwe sicu sakho kucathanisa nelivi laNkuluNkulu. Niyabona na, nguleyo ndlela lonayo. Nithi yebo ke, ngingumuntu lolungile. uNkuluNkulu wenda lokhu lokho noma lolokunye. Kodwa uyaligcina yini livi lakhe na? Oh yebo ke, ngitokutshela lokho akusiko nje. Cha ke, kulungile. Kukhona lokuthithe lokuluphutha andzawana thithe. uNkulunkulu uyahamba yebo, utokuphumelelisa impela, utokwenta wena. Emahlelo liyaphumelela kuloyo lobekangeke abe nako. Asabalalisa emathende awo lamakhulu, emabandla lamahle nayo yonke into evenilonge. Acebile nemali ithululeka ekhathi nemalunga lavela ndzawo tonke. Alishongo yini liBhayibheli? Kwatholakala kuso ngisho nemicebo yemhlaba. Futhi ngisho nemiphefumulo yemuntu nayo yonke into lokwatholakala kule ngwadla lenzala lengunina wayo yonke lento tepolitiki nenhlangano. Kodwa liqembu lelincane laNkuluNkulu ngumlobokati wakhe eme emkhathini nalelo livi wangathi babe losezulwini lothandzekako angasolo anigcine njalo niqinile khona lapho ningalokothi nisuke kulelo livi. Ningahle nibusise, ningahle uNkulunkulu angaphilisa labagulako benu, angaphilisa umntwana wakho logulako, angaphilisa umyeni wakho logulako, umkakho, angaphilisa make wakho, lomunye umuntu ungagcuma emoyeni wakhe futhi udanse uye etulu naphansi. Kumbulani imvula inela labalungile nalabangakalungi ngalokufanako nje. Kodwa uma leyo mbewu ilele lapho kusekhathi kwekuthi imiselwe noma ayikamiselwa. Futhi uma imiselwe inga uma ingukolo itofanele ithele kolo. Uma kulivi laNkuluNkulu litofanele livete livi laNkuluNkulu. Uma kungesilo yebo ke khona ke akusilo. Niyabona na, niyakuthola lokho manje. Inkosi inibusise. Lapha nginitshele ukuthi bengitoyekela ngensimbi yemfica. Futhi naku imizuzu lengemashumi lamabili kushaye yelishumi. Labanengi benu bantu banetindlela letinze lenisathwa tihamba. Ngiyanithanza nesizathu sekuthi nginibambe kanje akusiko ngoba ngifuna kuba nesibhukini kodwa ngiyanithanza futhi lengwatiko angigodli lutho nginitshela liqiniso. Ngaphandle etinkonzweni lapho ngiya khona aningiva nakanye ngishumayela le milayeto cha nganethembisa kuta kuleli thabanekele khona lapha kulapho ngishumayela khona imilayeto yami khona ngina lemithathu noma lemine leminye lapha inkosi lenginike yona nginemibhalo kuwo lebe ngingeke ngaba nesibinzi sekushumayela noma kukuyiphi indzawo kodwa khona lapha. Na kulapho livi laNkulunkulu lacala kusukela khona. Futhi uNkulunkulu aze akuguqule ngiyahlala khona lapha futhi ngiwethula khona lapha kunjalo. Ngaphandle ngaleya etinkonzweni ngikhulekela labagulako nayo yonke into kanjalo. Futhi eceleni ngisho into ngendlela legegako kuthi timvu tiyawuva. Tiyathi kuthi kukhuluma ngani ngakulokunye umsundu nje ehukene nyabona ngikhombisa tibonakaliso te kuzama kubonisa kuthi uNkulunkulu uyathi ekuhloleni lokufihlakele futhi wathi tinhlitiyo tebantu futhi wenda letinto leti leso siphiwo sebuvangeli nje kushukumisa abantu into yokuqala niyathi itape itsi cathatha endlini yabo lenawo lomlayeto ngaleso sikhathi uma ayimvu uhambisana kahle nawo uma ayimbuthi uyayikhahlela itape ayikhiphe mhm niyabona loko yi nawe futhi kunjalo Ben loko kunjalo impela Ben ubene sentakalo lesithide ulungile yeboke kunjalo anijabuli yini ukuthi nibakhe na anijabuli na sasivame kuhlabela liculo lelincane lePentecostali kudzala kanje ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha Ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha kube kwakungesiko ngenxa yaJesu bengiyoba kuphi ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha bengisolo ngijabula kusukela inkosi yangikhipha bengisolo ngajabula kusukela inkosi yangikhipha kube kwakungesiko ngenxa yaJesu bengiyoba kuphi ngijabula kakhulu kusukela inkosi yangikhipha Bengisolo ngimemeta kusukela inkosi yangikhipha Bengisolo ngimemeta kusukela inkosi yangikhipha kube kwakunesiko ngenxa yaJesu bengiyoba kuphi ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha Ludumo anijabuli na anijabuli yini asilihlabele awujabuli yini ukuthi inkosi yakukhipha Awujabuli yini ukuthi inkosi yakukhipha Kube kwakungekho ngenxa yaJesu bengiyoba kuphi Ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha bengisolo ngihlabela kusukela inkosi yangikhipha Bengisolo ngihlabela kusukela inkosi yangikhipha Kube kwakungekho ngenxa yaJesu bengiyoba kuphi Ngijabula kakhulu ukuthi inkosi yangikhipha Anijabuli ngako na manje ke sitohamba ekukhanyeni niyalathi lelo culo na sitohambe kukhanyeni ukukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi emadolo emsa akhanya khona kusikhanyisa nzawodonge yemini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive anilithandi lelo na asilihlabele futhi sito hambe kukhanyeni kukukhanya lokuhle kuvela lapho emathonsi emadolo emusa khanya khona kusikhanyisa nzawodonge emini nasebusuku Jesu ukukhanya kwelive kuphuma kwelilanga nonke nine labangcwele bekukhanya memedelani Jesu ukukhanya kwelive liqiniso nemusa egameni lakhe Jesu ukukhanya kwe manje asiphakamise tandla tethu uma silihlabela oh sito hamba kulokukhanya ukukhanya lokuhle kangaka Buvela lapho emathonsi emadolo emusa akhanya kona Kusikhanyisa nza wodonge emini nasebusuku Jesu ukukhanya kwe live
Shake one another's hand
Cawula nani okuvela lapho emathonsi emadolo emusa akhanya khona Ani jabule kutsi nibanvana bekukhanya na indvotsana seyiphakeme Mzawo tonge emini nasebusuku
Little children love one another
Nine bantwana labancane tsanzanani Ozito hamba nje kukhanyeni Gungu lokuhle kubonakaliswa kwelivi lakhe kuvela lapho emathonsi emadolo emusa akhanya khona nje kusikhanyisa sawodonge emini nasebusuku nguJesu kukhanya kwe livi Nonge niyakukholwa na Siyamasha siyezayon lenhle izayoni Siyamasha senyukela ezayon lele dolopha lelihle laNkulunkulu Oh siyamasha siyezayon Yegela labo labala kuhlabela labangazange bamathi uNkulunkulu wethu Kodwa bantwana bengosi yasezulwini futhi kodwa bantwana bengosi yasezulwini futhi kwangathi mangakhuluma tinhokoto tabongesheya kwangathi mangakhuluma njabulo tabongesheya ngoba siyamasha luthumo lenhle izayoni oziyamasha senyukela eza Yon lelo dolo palelihle laNkulunkulu Oh siyamasha siyaeza yon olenhle izayon siyamasha senyukela eza yon lelo dolo palelihle laNkulunkulu Kipha liduku lakho kiphani emaduku enu umzuzu nje asinike inkosi umnikelo wekujikitisa akusiso sithungo kodwa bathatha emtimbeni waPaula emaduku netindlo niyabona oh siyamasha siya ezayon oh lenhle izayon Siyamasha senyukela eza yon lelo dolo palelihle laNkulunkulu Oh siyamasha siya eza yon Oh lenhle iza yon siyamasha senyukela eza Yon lele dolo palelis langulungulu. Amen. Oh, akunendi nitive nikahle na. Kwangathi niyabona nje labo labangcwele labadzala emuva lapho ngaphambi kokuyongena eselekisini leMaRoma lapho bacala kwenyuka lelo gcuma niyati enhla kulowo mehluko lomncane benyuka bayongena emgodzini wemabhubezi bathi oh siyamasha siya ezayo lena lenhle lenhle iza yon siyamasha senyukela eza yon lelo dolo palelihle laNkulunkulu emasimu asezayoni iyathela inkulungwane yamaswidi langcwele ngaphambi kwekuthi sifike esihlalweni sasesizulwini ngaphambi kwekuthi sifike esihlalweni sasezulwini noma sihambe etidalatini tegolide noma sihambe etidalatini tegolide siyamasha siya ezayo ngulenhle lenhle izayon siyamasha enyukela ezayon lelo dolobha lelihle laNkulunkulu penzani emva kwami Nkosi uNkulunkulu ngitendela sifungo kabusha kuwe ngihlande kuwo konke kungalungi ngihlande kuwo konke kungabata evini lakho Let me from this Easter. Akuthi mine kusukela kuleli phasika ngibe sidalwa lesisha kuKristu Jesu. Angithwale enhlitiyweni yami livi lakho kwangathi lingaba sibane etinyaweni tami lesitokhanyisa indlela yami. Kusukela emva kwaloku ngitokulandzela egameni laJesu. Amen. Siyamasha siya ezayo oh lenhle lenhle iza yon siyamasha senyukela eza yon lelo dolo palelihle laNkulunkulu logo akunendi nitive nikahle na Sitendele sifungo kabusha sathi kuthi enhlitweni yethu siphilisiwe ekufeni sendiwa saphila akunendi nitiveni kahle na hey oh hey ngiyanithanda ngeluthando lolungafi lalelani thandanani ngoba ungeke ungamthandzi umnakeni lombonako bese uthi uthanda uNkulunkulu longakaze umbone Niyabona na ngako thandzanani ngako ke khondanani nikhonde uNkulunkulu ngabe kunjalo na njengoba nenda kula labancane balaba lonemandla laphilisa kokubo nikwende kimi sakubona nini weswele na sakuvakashela nini usejele na satenda nini letindlo leti na lenikwende kubo nakwenda kimi akumangalisi lokho na ngiyamthandza animthandzi nini na Oh, kukhona lelinye futhi liculo lesitole icula. Uma nje ninaso lesinye sikhathi lesingumzuzu. Oh, yebo ke, sitowathatha nje. Kulungile, kulungile mnumzana. Oh, hamba neligama la Jesu. Ningakukhohlwa lokho bangani. Asilihlabele sonke manje ngamunye kanye kanye manje. Ngenhlitiyo yinye nje lenkulu. Kuthatheni nikuyise kuye. Asithi ngako konke lesinako ngekhathi kithi. Hamba neligama la Jesu. Ngana wekutsabuka newelusisi. Litokunika injabulo nentuthuko litsathe noma la uyakhona kamala lelikhulu olimnanzi kangaka semba lemhlaba nekwethaba kwelizulu kamala lelikhulu Olimnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwethaba kwelizulu Kumbulani manje, ngikhulekeleni lapho imimoya leshisako yekuhlushwa ivunguta. Lapho bodevel inhlangothi tonke aphonsa insayeya, ngitokhumbula ukuthi niyangikhulekela ebusuku noma emini, futhi ngitobe nginikhulekela. Manini ngakumelusi wenu lolungile, umnakethu Neville. Nalabambisene naye umnakethu Caps nibalalele batoni fundzisa livi lekuphila ngiyakukholwa lokho kube bengingakukholwa impela bengingeke ngibe nabo lapha impela bengingeke ngiyakholwa ukuthi bayawukholwa lomlayeto futhi bahlala nawo ngalo lonke lwathi lwabo futhi nginekukholwa kuwo omabili lamadvotsa hlalani nawo laba labanye banakethu ngalapho laba nemhlangano wabo khona laba lebebeme lapha kusihlwa uma nisemacenzelweni abo manini ngakubo nivile ukuthi betela kuto kwendani lapha kusihlwa hamba nelikama la Jesu njengelihawu kubo bonke bosochaka lalela ulobu Uma tilingoti kudungeleta Vele uphefumule lelo kama ngemkhuleko Kama leliligugu Kama leligugu olimnanzika ngaka Themba le Nkulunkulu lothandzekako Philisa labantu laba Ngikhuleka kuwe babe egameni la Jesu Siphe kona Nkosi ngiyakhuleka Olim nanzi gangaga Semba lemhlaba negwe Tsaba kwe lizulu Size sibonane Size sibonane Size sibonane Etinyaweni ta Jesu Size sibonane Size sibonane Nkulunkulu abenane Size sibonane futhi Asikhothamise tinhloko tethu manje Oh nkulunkulu bani nathi siside nkozi sibona netinyawe ni ta Jesu sibona ne sise sibona ne sise sibona ne nkulunkulu abenane sise sibona ne futhi Loyo ngumthandazo wami sibili size sibonane futhi uNkulunkulu anibusise futhi manje ngitocela umnakethu Neville lo ligugu uma angalikhulula lelibandla lelihle uNkulunkulu uyanithandza ngamunye ngibonga kakhulu kuba nebantu labanjengani nonke beungaba yini umlayeto wami kube bengingenamuntu lowukholiwe na futhi kukhona abantu lapha beningawufela ngalomlayeto lesinawo uNkulunkulu akanisite ngamunye imikhuleko yami inani dibusiso tami tihamba nalo wenu kwangathi ningeke nakhohlwa ukuthi niyingcenye kuloko kuvuka kulabafile emandla laphilisako manje sekakini gonke sekucatululiwe ungumntana waNkulunkulu Asikhothamise tinhloko tethu aze umnakethu Neville asikhiphe futhi uNkulunkulu anibusise